Ngiyabonga mfowethu. Hey, ngizofanele ngiphile linye ukuphila linye idumele linjengalelo. Ngingeke na ngikuthokozela ngempela lokho nokho. Kuba bekungekho umuntu okholiwe bekuyongiziza ngani kuba ngihambe na. Ya, uzofanele ube nothizo okholwayo. Kule ndaba ukuthi uNkulunkulu bengenzani uma ungakukholwa akwenzayo khona ke uzofanele kube yithi sobabili uyazi uzofanele abe khona okholwayo nami ngalokhu futhi kule ndaba ukuthi bekungeze njani uma kungekho umuntu okholwayo khona ke bekungebe nanzuzo bekungeke kusize enhlobo kodwa ngiyajabula kakhulu ukuzwa ukuthi abantu usayikhola le ndaba esimangaliso yenkosi uJesu uluthando olunomusa kithi sonke futhi ngibe nesikhathi esimnandi kabi izolo ebusuku ngiye ekhaya ngaze ngiphila ngemiphumela yayo kwaze kwaba yilesi sikhathi ngibuyela ukuzophinda ngigcwalise futhi ngicabanga ukuthi lokhu sonke esikuzelayo ubuzwa amaculo aseziyoni izimfagazo zabo bani nasendlini yenkosi manje ngikhole ukuthi kwake kwashiwe ebhayibhelini kumnani kangako ukuba abazalwane bahlalisane ndawonye bemunye kufana namafutha okugcoba esilevini sika-Aroni ehlele emiphethweni yomphetho wakhe ngicabanga ukuthi akukho lutho olungeluyigugu kuyokubona abantu abahlanganisiwe emoyeni enkosi ukuba babe munye bonke bevuma niyazi ngicabanga ukuthi izinsuku eziyishumi ababelindele ngazo okwasekuqaleni ukuthululwa kokuqala kukamoya ongcwele kufanele ukuthi lokho kwakukade kuyizikhathi ezinjani bhoze ukuhlangana kwabantu bonke benhliziyonye futhi bevumelana kunye futhi ngaso sonke isikhathi umuntu ehlangana ndawonye kanjalo kusukela ngaleyo nkathi umoya ongcwele uhlangana nabo njalo ibhayibheli lathi uJesu ekhuluma washo ukuthi lapho uhlangene ababili noma abathathu ngegama lami nami ngikhona phakathi kwabo ngakho manje siyazi ngokweqiniso ukuthi uJesu ubuthene nathi ngoba sibuthene egameni lakhe manje kulobu busuku unikezelwe kuba kukhulekela abagulayo futhi lapho ngingena ngomnyango ngibone ukuthi bekukhona labo belele lapho abebegula futhi behluphekile ndodana yami ibuyile nje ukuba ilande udadewethu mo nami nokusiletha lapha endlini yokukhonzela futhi ithe ibikhiphe amakhadi omkhuleko ukuze ikwazi ukubabala futhi yenyusa abantu ngamuye ngesikhathi esisodwa ukuba khulekela namhlanje ngibe nosuku olumnandi bengisezansi epaki elincane ezansi lapha futhi bekukhona indoda efikayo iqoqa izinto emgqonyeni kadodi ngathi ngilapha ngomhlangano yathi oh zulu lapha ezinkundleni zekhembu na ngathi yebo yathi awu yathi ngizokwenyuka kusasa ebusuku yathi kunomfundisi umfowethu uBrenham uzokhuluma ngase ngithi yebo unumzane yayisithi awu yathi ngifuna kwenyuka yathi umngami nomndeni ubephezulu izolo kusihlwa futhi indoda ibibhema futhi ngathi awu ngathi uyamazi ufowethu uBrenham na yathi oh sekuminyaka yedlula yathi wayelapha nge ngicabanga njalo ukuthi kuthathe inqwaba yesibindi noma ukukhola noma ukuthize yathi ngangingapha ethala lezikhali kumbona inyusa labo bantu lapho besezinhlakeni zemibhede nezinhlaka nezimpuputhe nabasontekile futhi ngibabona behamba besuka emsamo kodwa ngathi ngingumfowethu uBrenham futhi hayi yathi oh yathi ukubeka usikilidi waye ngemuva nohlobo lomfo ngumnumzane othembeki kakhulu ngengendoda eyenyuka ekahle kakhulu sibe nengxoxo encane bengizwakalisa kubo ngobukhona bukaNkulunkulu akukho ndawo ungabuka kuyo ungabuka umuthi ungawubona ukuthi ubuze nguNkulunkulu yonke into oyibukayo nguNkulunkulu ngathi ngithemba ukuthi uma sibonana futhi sisaphila ukuthi uyoba ngumKristu njengomndeni wakho abakhululekela masinyane besuka nje omunye umnumzane othembekile futhi uma bekhona kulobo busuku ngithemba ukuthi angibaphoxi ngokusho lokho kodwa ngithemba ukuthi uNkulunkulu uzokwenza amaKristu ngalawo indoda amabili. Sifuna ukubonana futhi ezweni elingcono lapho umuntu okuphila ukuqhakaza khona ngaphesheya komfula sonke siyazi siza ngaleyo ndlela. futhi manje ngedlule ezimakethe nje nezindawo futhi ubuyise izinkumbulo ezindala futhi izolo usihla ngenkathi ngiphuma umfowethu Johnson wehlezi phandle lapho umfowethu yena nodadewethu Johnson sekuyiminyaka eminingi ngagcina ukubabona ngigcina ukubona wayeshaya istroke wabokuhla ngothi kwakungale California umfowethu Noel ubuyise izinkumbulo zezinsuku ezindala ekufikeni kokuqala eKansas idolobha elincane libiza ngeMohawk ibandla elincane amaphentecostal ehlezi ngemuva eceleni
on down to brother Kearney Arkansas brother Johnson
kwehlele kumfowethu eKearney eKansas umfowethu Johnson nomkakhe nokuthi ngizikhumbula kanjani lezo zinsuku ezinkulu yakumbula ekuseni ezandla Johnsboro umkakhe wayenyumba wayefuna abantwana wesilisa ngangisemuva lapho ekameleni nabantu babedabule izikrini bazikhipha ewindini bengena ngikhulekela abagulayo wangibeka emuva ekameleni ngangizoba nomuntu omkhuleko wacabanga ukuthi ngangingenile futhi ngiyolala empeleni futhi kwakuba khona abantu bemi konke phansi naphezulu ekugcekeni elingemuva babe nomuntu omkhuleko naye lele phandle lapho ngangisemuva lapho ngikhulekela abagulayo ngewindi futhi ngiyakhumbula ngobuso kulandelayo ngiphuma nodadewethu uReed wayenyangiwe naye yonke into okuzama ukuba nomncinyane ngase ngiqala ukuhamba ngedlule ngeminyango omunye wemibono yokuqala emhlanganeni ngambone ephethe ingane encane yomfana onezinwele ezinhlotshana ngakukhuluma egameni lenkosi ukuthi uzoba nayo waba nayo nokuthi uNkulunkulu walibusisa kanjani ikhaya labo futhi oh izinto eziningi kakhulu nomfowethu uGH Brown iLittle Rock ezansi lapho ngiyakhumbula lapho e-545 umgwaqo uVictor niyazi ngingathanda nje ukuthatha uchungechunge lomhlangano futhi ngizithungathele mina ngibuyele emuva ngizungeze ngedlule e-Arkansas lawo mabandla nezinto futhi ngibona abantu futhi ngibaxawule lokho kuyamangalisa abantu bakaNkulunkulu ndawo zonke ngiye kuzo ngike ngaba sezansi le emenweni yase-Afrika nangale phakathi kwamandiya adla umlilo nezinyanga wathakala njengoba boke zizweni zonke nako ujikela ngomhlaba kodwa ngigaze ngibakhohle abangani bamba kase-Arkansas ukuthi babe ziphakamisa kanjani lezo zadla futhi babeka abantwanyana babo phansi kwe-truck esadlala lina ngibona izintombi zedla nge-truck zikafake izicathulo noma ezansi nomgwaqo bese ngeze sula uthule ezinyaweni zazo bese zifaka izicathulo zazo namasokisi amade zingena mina emuva esihlahleni ngikhululekela umhlangano akisoze ngakukhohlwa lokho ukuthi bangabantu bangakokuqobo ngempela kanjani nginokubonga kakhulu ukuthi basekhona abantu abanjalo ezweni kulobo busuku bese ngikhohliwe ngokuba nobuzo kulo mhlangano ngolunye usuku futhi nje udonsile wadluthula ngolunye usuku enye yezimenenja zomhlangano inakekela iposi elivela kwamanye amazwe ungena nezimemo zakwamanye amazwe ezingamakhulu ayisithupha neziningi zalezo zicelo ngaphandle kwalokho ngibukele ugqinsi olungaka ezinyangeni eziyisithupha ezedlule lingenele izindawo ngifisa sengathi bengingaya kubo bonke kodwa ngokujwayelekile ngizama nje ukuhamba ngendlela inkosi engiholela kuyo angikaze ngivumele imihlangano yami ibe mikhulu ngisalokhu ngingumfo omdadlana ofanayo wako ngafika ngesinye isikhathi ngidingi ukuba ngibe nemali anginazo inhlelo ezinkulukazi ukuba zixhaswe angidingi imali nhlobo inkosi yakunakekela lokho njengoba yenze endaweni yokuqala umehle kuphela kulobo busuku ngangikhona kusukela ngesikhathi ngifike khona ngikhona ukuthi ngangine nephakethi elijabukile umfowethu ayengiphe isuthu ayenayo umfowethu emncane futhi walijabula futhi ngilalingakwesokudle futhi wadabuya ingxenye enkulu ngemuva ukasikazi nami sehlele sitshole sithengise izinto zosheleni sasezithenga ezinye zalamapheshi oayinela kuwo niyazi kodwa lalinga ayineki kuleli phakethe lalilokhu lidonseke liphuma ngaze ngizithengele intambo ngaze ngilithunga kongezi yomsebenzi omuhle kakhulu ngangingenalo ibhanti ngaleyo nkathi futhi ngiyakhumbula ngangivame ukubamba ngesandla sami sokudla phezu kwaleyo ndawo edabukile futhi ngixhawula abangani bami abangebefundisi ngesandla sami sokuncele ukuthi ibhimba lingabonakali leyo bhanti ngase ngithi ngiyaxolisa ngesandla sokuncele siseduze kakhulu kwenhliziyo yami hawu nginebhanti elingcono kulowo busuku kodwa ngisaloku ngifuna nisondele enhliziyweni yami kade nilapho zonke isikhathi ngiyayithanda inkosi ujesu njengoba nje ngangingeza ngaleyo nkathi futhi ngibe nenhlanhla yokukhuluma kubantu abayizinkulungwane ezingamakhulu amahlanu ngesikhathi esodwa ngikubonile ukubizelwa e-altare abaningi ngangezinkulungwane ezingamashumi amathathu zabomdabo beblankethe benikele izinhliziyo zabo kujesu kristu ngesikhathi esodwa bephihliza izithixo zabo emhlabathini ngabona izinkulungwane ezingamashumi amabili nenhlanu zezimangaliso ezigqamile zenziwe ngesikhathi esodwa zomzuzwana ngomkhuleko owodwa edurban eningizimu afrika labo imithwalo yamatraki ayishumi nesithupha yezihlalo ezinamasondo imibhede izinhlaka nezinhlaka zinhlaka enhla ngomgwaqo ngosuku olulandelayo ngenkathi usidney smith imeya engitshela ukuba ngihambe wangibizela enhla wathi yani ekameleni bese ubuka ngasolwandle losendiya lapho futhi nambo behla bomdabu ababelo bodwa belele emibhedeni yezinhlaka nezinhlaka izinto ezenziwe emakhaya babebangenise ngayo ngayizolo futhi inamba babedla emva kwale mithwalo yamaveni ayishumi nesithupha beculwa kholwa kuphela konke kuyenzeka kholwa kuphela ukwenza ucabange umuso omangalisayo umsindo omnandi kangaka owasindisa lusizo njengami ukwazi ukuthi nginenhlanganyelo nabantu abanje ukuhlala lapho kulo mhlaba lasephakadeni ndawonye ngikuthatha lokhu ngokuthi kuyinhlanhla enkulu emkhankaseni wenu noma lapho engqungqutheleni yenu ngihlonishiwe ngobuphakeme ukuba ngikhulume komunye emihlangano yenu kusasa emini ngicabanga ukuthi kunjalo futhi kusukela ngeleshumi nambili nqo kuze kube ligamenxe leshumi nambili noma into enjengaleyo kusasa inkosi ithanda ngifuna ukuba lapha nomlayezo wevangeli omncane olula nje kulobo busuku manje ukukhulekela abagulayo angiugcobo lokukhulekela abagulayo luyi moyo ofanayo kodwa ugcobo lohlukile ngisakhulekela abagulayo kunoma lunjalo ngale ndlela ngikaze ngidle kusukela kusesekuseni namhlanje futhi ngivendlile ngizila ngikhuleka futhi angifuni ukuba ngishumele ukuze ngibe phansi kogcobo njengenkathi lapho abafowethu abangabefundisi ukushumayela ngifuna ukuzwa ubukhona benkosi nxa ngikhulekela abagulayo ngoba ngamunye engizomkhulekela kulo busuku ngifuna kube njalo ngifuna baphiliswe ngikufunela inkazimulo kankulunkulu ukuthi unkulunkulu uzophilisa abagulayo futhi ngikholwa ukuthi uzokwenza ngakho kwenze lokhu nabaningi benu bantu mhlawumbe akaze abe semhlanganweni ngaphambili nabaningi benu abajwayelene nenkonzo abake benu bayakhumbula ngenkathi ngilapha kokuqala ekansasi babikezelwa ngiyakhumbula ngibamba isandla sabantu futhi ngangivele nje ngibambe isandla sabo lapho emizuzwane embala bese-ke inkosi ikhulume futhi nje isho ababenakho nase-ke ngilitshela ukuthi yangitshela ngenkathi ihlangana nami ukuthi wena uma uyobaqotho ukuthi uyokhuphuka futhi uyokwazi yona impela imfihlo yezinhliziyo zabo bangaka bake bangizwa ngisho lokho kungakenzeki na hawu waya kulokho manje sekwedlulele kulokhu nje kuqhubeka inkosi lokhu iqhubeka nokubusisa futhi nje sinokubonga ngalokho ngandlela thize angisuye umshumayeli noma ubali ekwazi lokho mina ngiyithayile isiphele usebenzisa ithayile isiphele uma une asinakuphantsha nokho manje thina kuyenzeka nje ngibe yilo futhi nje bafuna ukuginqa isiphele kancanyana kodwa ngikumfundiswa ithayile isiphele ngoba anginayo imfundo yokuba ngumshumayeli angikaze ngiye kunoma yiyiphi ibhayibheli sikole kodwa engikwazi ngojesu kristu ngiyathanda ukukuzwakalisa ngendlela yami uqobo buthakathaka nonkulunkulu uhloni kubi. Futhi ngiyethemba kulobu busuku ukuthi ngendlela ngithuma ngayo kuba ngikhonzise abantu lokho kungukukhulekela abagulayo ukuthi uzoqinisekisa phambi kwenu kulobu busuku ukuthi uNkulunkulu engimthandayo nene imthandayo unathi kulobu busuku. Asithi manje komlezo omncane ngokulandelana kwawo uma ungawufinyelelisa umlezo phambi kwabantu umunye kaqoli bayozuka bahambe bese bethi ngaze ngikuzwe kunje ngiyazi azikho izinto ezinjalo njengalokho ebhayibhelini. Ngakho ubuze kwendlalelwe lokhu ngifune nilalelisise ngempela manje okwemizuzu embalwa ngesihloko somlezo omncane ojwayelekile ukulandelana kwawo indikimba yomkhankaso uJesu Kristu nguyena izolo namuhla naphakade. Manje khumbulani leso sihloko ukuthi uJesu Kristu nguyena izolo namuhla naphakade. Futhi ngithanda ukubuza lokhu ngingakafundi ningiza kahle na? Umbuye ngitshele ukuthi bekunokuwawazi komsindo ngenxa yosilingo njalo. Ngabe kungcono uma ngime emuva kanjena na? Kulungile na? Qabo ngifanele ngisondele. Sekungcono lokho na? Kulungile. Lokho kuhle. Kulungile. Manje sifuna kupheke embhalweni kuJohane ongcwele 12 nevesi lamashumi amabili. Futhi sifunde kusukela lapha.
Now there were certain Greeks among them.
Manje kwakukhona amaGreki athile phakathi kwababenyuka ukuba bakhuleke emkhosini. Lawo ke aya kuFilipi waseBhesayida laseGalile futhi acela kuye athi, Nkosi, sithanda ukubona uJesu. Manje lo ngumbuzo ngempela futhi izifisa sikhulu futhi manje kumizuzu elandelayo engamashumi amabili noma engamashumi amathathu ake silalelisise ngempela manje futhi manje ke ngeke kwaba yimfihlakalo kini. Manje ngikholwa elikhulu kulokho izwi likaNkulunkulu elikushoyo. Manje ngiyazi uNkulunkulu angeze izinto engalotshiwe ezwini kodwa uma ezokwenza nje lokho akwethembise ezwini lokho kuyoba ngokwenele kimi ukumbona nje khona ke ngiyazi kuqinisile uma kuloba ezwini.
Now if the Bible says that he is the same yesterday.
Manje uma
iBhayibheli lasho
ukuthi nguyena izolo namuhla naphakade. Manje lamaGreki ayenezifiso ezifanayo ngiyethemba ezinazo zonke lapho kulobu busuku ngokuba akukho ndoda noma muntu owake weza igama likaJesu Kristu angabi nakufisa kumbona. Uma bengingabuza lezi zethameli kulobu busuku ngithemba ukuthi zonke izandla bezingaphakama ngingathanda ukubona uJesu na? Lokho nje ngokuthi yabo ndawo zonke siyamthanda. Hawu manje ke ngibuza lo mbuzo pho singembole ngani uma iBhayibheli lathi nguyena izolo namuhla naphakade? Manje akuqondile ngendlela nje iBhayibheli lathi uyena manje kimi iBhayibheli iphakathi kokuthi linephutha noma liqinisile. Manje uma lelo lingesilo izwi likaNkulunkulu eliphefumulele kodwa ke angazi ukuthi ngikholwe yikuphi. Ngibe nenhlanhla yokubona eziningi izinhlobo eziningi zenkolo khona ngqo eDurban naseBombay. Ngabungazwa ngenye intambama ethempelini lamaJains lapho khona izinkolo zaseNdiya ezishumi nesikhombisa ezehlukene zonke ziphika uJesu Kristu nazo zonke. Ngabungazwa lapho yilezo zinkolo ezishumi nesikhombisa ezehlukene. Futhi ngikubonile ngalobo busuku phansi kwamandla kaBongcwele ukuthi uNkulunkulu wayiphosa kanjani inselelo kuwo wonke amadoda angcwele zonke izinkolo nayonke enyinto ebubutheni ime emsamo ngenkathi ebona ukubona obufihlakalileyo acabanga ukuthi kwakungukufunda ingqondo koluye uhlobo. Khona-ke umbono wavela phezu kwendoda eyikade imbubuthi iminyaka engamashumi amabili umkhonzi welanga futhi ngabona umbono ukuthi wayezophiliswa. Ngase ke ngiphonsela inselelo wonke umphristi kaMohammed wonke umphristi kaBuddha yonke indoda engcwele oraja bonke ukuthi noma yiyiphi indoda ezoza lapha futhi inike le ndoda okubona kwayo ngizokhonza uNkulunkulu oyinika ukubona kwayo futhi wathi uzokwenza okufanayo yayikhoza ilanga. Ngase ngithi yini ebeningayeza na? Yini ebeningayeza nina bakaMohammed ngayo na? Ningathi yayikhonza okudala aliweza ukundlela somthalo ngathi bengingathi amen kuloko kodwa manje ke kuzofanele kube nomuntu oqinisile nomuntu lephutha ngathi beningeza njani na belingeza kwa Muhammad ngayo ubuddha ubengeza umkhonzi kabuddha kanjalo njalo ngathi beningeza njani na beniyoshintsha kuphela umqondo wayo beniyoshintsha kuphela indlela yayo yokucabanga Ngathi sinene fanayo iNorthwest States konke amaMethodist ifuna ukuba amaBaptist abe iMethodist bese kuthi ke iPresbyterian bafuna bonke babe ngamaPresbyterian ne oneness ifuna babe iTwoness neTwoness ifuna babe iho hey
what is it It's a change of
mind. Kuyini na? Kungushintsha komqondo. Kuzofanele kube khona into engempela down, yabo? Kuzofanele kube khona into ethize eqinisile. Nento ethize eyiphutha. Ngathi manje akubuthi uNkulunkulu wokudala iweya buyisele kubona kwayo. Ngaphambili lapha kwabantu abayingxenye yezigidi. Yayisithi uNkulunkulu uzoyinika ukubona kwayo. Izomkhona. Ngase ngithi ngizoba ngumfundi wendoda efikayo futhi inika ukubona kwayo. Lezo kwakuyizinkulungwane ezingamakhulu amahlanu ezithule kunazo zonke okwaziswa akukho muntu ngangingeke ngiyiphonse leyo nselelo ukuba ngangikade ngingawubonanga umboya manje kwakunobufakazi abayizinkulungwane ezingamakhulu amahlanu zalokho ngase ngithi anizingani na ngoba ningeke nakwenza ngase ngithi nina bakamohammed nizisho ukuthi inkolo kamohammed ingenkulu kunazo zonke esizweni ngase ngithi nokungahle kube yiyo ngezibalo nobhuda kanjalo njalo kodwa ngempela uyabake upristu okwazi ukuza futhi embukele lenselelo akukho muntu akwenzayo Ngathi isizathu ningakwenzi yingoba ningekwenze futhi kanjalo nami ngingekwenze kodwa uNkulunkulu osezulwini uvuse uJesu Kristu engibufakazi wakhe kulobu busuku ukuthi ngibone umbono ukuthi indoda izombukela ukubona kwayo uma ingakwenzi igwala ngeke ngiprofethe amanga futhi ningixoshe ningikhiphe ezweni lakini kodwa uma ikwenza khona ngeke nibophezelekile phambi kophristu benu uqobo nayonke yini ukufakaza ukuthi uyindodana kankulunkulu ngokweqiniso nomsindisi wezwe wonke umuntu ayithule baleje bumbuthe ngayigaga ngathi nkosi jesu ngokombono ongehluleke ngikhulekela ukuthi uzonika indoda ukubona kwayo futhi iqale ukutazuluka nemeya yedolobho yayihlezi lapho futhi yagijima yaze idumela yayisikwazi ukubona kahle nje njengoba ngangingabona Kodwa ke babe lombuthi wezebu abacishe o amasosha amakhulu akwazanga ukuhlehlisa abantu bagijima beka ngaphezu kwamasosha bagijima phakathi kwembileze yawo nezinduku ayezama ukuhlehlisa isixuku ngesikhathi ngingena emotweni ngiphuma cishe ngangingesenazi ngubo engizigqokile ngingazafake izicathulo ezinyaweni zami bedlutshulele izicathulo futhi bedlutshulele ibhantshi nayonke ini belambele futhi bomele unkulunkulu kodwa unkulunkulu kayelija usaphila namhlanje futhi nje unkulunkulu kakhulu njengoba wayelokhu enjalo Manje bonke abasunguli benkolo bemi lapha ethuneni likaMohammed bekuyihashi limhlophe eselimeli lapha iminyaka ezinkulungwane ezimbili bashintshe abaqaphi cishe njalo emahoreni ezithuba futhi babheke ukuba uMohammed avuke futhi agibele ehlele emhlabeni liyazi futhi wabhala ebhuku iKorani kanjalo njalo kodwa ho ubhuda cishe iminyaka engamakhulu engamashumi amabili nantathu edlula wayeyindoda indoda ezenkolo eJapan kanjalo njalo futhi zonke lezi zinkolo bonke abasunguli bazo ufile futhi usethuneni kodwa kuKristu emva kolwazi lokuzibonela komhlaba jikelele ubuKristu iyona kuphela inkolo yeKristu iyona kuphela engakhombisa ithune elingenalutho Yena kuphela kumsunguli wayo noma yimuphi umuntu futhi akukho umuntu njengaye owake wama emhlabeni futhi wathi ngamandla okubeka ukuphila kwami phansi ngibuye ngikuthathe usesikashani izwi lingabe lisengibona nokho liyo ngibona nina ongakholwa akasayikungibona nokho liyo ngibona nina ngokuba ngisabizwana somuntu ngiyakuba nani ngibe kini kuze kube sekupheleni kweze kuze kube sekupheleni uJesu Kristu uyele izolo namuhla laphakade
We come to the thought.
Manje sifika emcabangeni. Manje uma enguyena akafile, uvukile kwabafileyo, futhi wethembisa ukuthi amakhola ake ayombona. Kusukela phansi kuze kube sekupheleni, kuyothi kuwe kupheleliseni ukuthi bayombona. Manje uma enguyena izolo namuhla laphakade, indoda amaningi engikhulume nawo athi awu ngendlela anguyena. IBhayibheli lisho ngokuthi ngendlela lathi nguyena.
And if we hunger to see him with the same enthusiasm,
futhi uma silambela ukumbona ngitshisekele efanayo lamageki enza ngayo ayezwile ngaye, ayafika futhi athola ukumbona ngobumnene bomunye abafundi bakhe. Awu singeza okufanayo uma enguyela izolo namuhla laphakade na? Banumzane, sithanda ukubona uJesu. Manje singaxoxa ngokuvuka, singakhuluma ngakho, kodwa uma kungesibo obumpela kuba nje yinsumansuma kuphela kwinganekane. Kodwa uma kufakazele ukuthi kuyiqiniso kona geze phakathi kwabantu abajabule kunabo bonke, futhi uyajabula ukuba nabo.
Now if Jesus Christ,
manje ukuba uJesu Kristu bezobonakala phambi kwethu kulobu busuku, futhi singabona ngemigomo enikezwe nguNkulunkulu nangazo impela izenzo zobuyena ukuthi ulapha, khona keze kufanele kungenani simemukele, simenze mukeleke. Manje lezo izithani ibe nesikhulu, kodwa sinonkulunkulu omkhulukazi owagcina wonke amazwi akhe. Futhi uma sithola noma yini ebebelini, lengisa umphefumulo wakho kuyo, iyiqiniso. Hlala nje ngona lokho uNkulunkulu akwethembile, uNkulunkulu uzokwenza.
If we are the children of Abraham,
uma singabantwana baka-Abrahama, siyazikhona lezo zinto. U-Abrahama ngokumelana nezimo ezinkulu walwisa izinto ezazingekho ngokuthi zazikhona, ngoba wakholwa ukuthi uNkulunkulu wayenemali yokugcina izwi lakhe. Futhi sizibiza ngabantwana baka-Abrahama. U-Abrahama walindela isithembiso eminyaka engama-25 esikhundleni sokuya ngokubuthakathaka, waya ngokuqina. Futhi kubonakala kwehluke kanjani namhlanje ngenzalo yakhe yobukhosi. Manje inzalo ka-Abrahama yangempela yayingu-Isaka. Siyakuqonda lokho okuvela iJuda elingongaphandle, kodwa inzalo uNkulunkulu ayeyinikeza isithembiso okuyinzalo ka-Abrahama, ukukholwa ayenako kuNkulunkulu ongokuthi ngoJesu Kristu oyizwi lakhe siba yizindlalifa kanye naye. Naleli bandi kulobu busuku lwabahambi balolu suku ngoqobo liyinzalo ka-Abrahama yobukhosi nokukholwa kwangokoqobo. Manje uma bengingabuza ama-Methodist, yalikholwa na? Yebo. Liyakholwa ukuthi unani na? Yebo. I-Baptist, i-Presbyterian, i-Luthela, i-Pentecost kanjalo njalo, wonke umuntu ubeyosho into efanayo. Kodwa manje beziyomfuna kanjani na? Yobona lo muntu ebesingalukufuna uma bezifuna ukubona ubenguyena na? Uma ubelapha eKansas kulobu busuku ileli tabenakele, yobona lo muntu ebesiyelufuna na? Thina beziyofuna umuntu awu mhlawumbe olengubende nentshebe ebusweni bakhe, nezibazi zezipikili esandleni sakhe, namanxeba ameva esimongweni sakhe sakhe na? Uma beningafuna umuntu onjalo, noma yimuphi umzenzisi ubengalidukisa kulokho kunjalo ukuzifanisa nomunye umuntu. Umuntu ubengapenda izibazi ezandleni zakhe, futhi ubengaze azihlabe ngisho nangameva, futhi enze izibazi, kodwa noma yimuphi ozifanisa nomunye umuntu ubengakwenza lokho. Kodwa-ke ukuba besingafuni lona lolo hlobo lomuntu, hhayi ngobugqoka kwakhe noma umumo wakhe ukuthi ubunjani, ngoba uma wayelapha beyogqokiswa njengoba sinjalo, kwakungekho mehluko. Wayegqoka futhi ehamba phakathi komuntu ngendlela nje umuntu eyiyo, akazange agqokiswa umfundisi esisontweni wangalolo suku. Wayegqoka nje ngokugqoka okwejelekile kwasemgwaqeni, ngakho beyogqoka nje ngokwejelekile, mhlawumbe egqoke isudi kanjalo njalo njengani noma yimuphi omunye umuntu namhlanje obengagqoka njengomuntu osebenzayo noma usomabhizinisi, kumbe noma ngabe yikuphi okunye. Lokho bekuyoba yindlela abeyogqoka ngayo, ngakhe awumazi neze ngaleyo ndlela. Ungasoze wamazi ngesimo somumo, noma ngabo wemuntu ondile emfishane ezimukile noma t thina sazi ngakho ungeke neze wazi kodwa ngiyasho ukuthi beyoba yini ukuba ubelapha namhlanje beyoba yizwi likankulunkulu loko impela eyeyikho futhi useyikho uyizi hhayi kuphela izwe elilotshiwe uyizi elilotshiwe kodwa ukubonakalisa kwezwi elilotshiwe
uNkulunkulu
wayekuKristu enza ukuba izwe libuyisane naye uNkulunkulu izwi wabonakalisa enyameni ukuze amazwi akhe akwazi ukukhulunywa ngezindebe zomuntu futhi abe yizwi futhi wabonakalisa enyameni lowo kwakunguJesu Kristu uNkulunkulu emanweni. Manje wena uthi ngabe uyizwi na uJohane ungcwele sathiwe sokuqala uyasitshela ekuqaleni wayekhona ulizwi ulizwi wayekuNkulunkulu ulizwi wayenguNkulunkulu nolizwi waba inyama waka phakathi kwethu. Kwakuyini ezinye zezinto abayozenza na singathola kumaHebheru sahluko sesine evesi leshumi nambili iBhayibheli lasho ukuthi izwi likaNkulunkulu libukhali kunenkebe sikanhlangothi zombili futhi likumehlulelwe imicabango yenhliziyo izwi liyiyo ngakho izwi likumehlulelwe imicabango nezizinto zenhliziyo lokho bekungamenza afanele uJesu impela eyizwi wayeyazi imicabango owawusenhliziyweni yabo amaHebheru esine eshumi nambili. Manje ukuba bezifuna ukumkhomba bezingamlindela ukuba abe ngudokotela wezobunkulunkulu na kukho kuqoshiwe phansi ngaye ake hamba sesikoleni bezingambandakanya nanoma yiliphi ihlala na ufika ngesikhathi okwakunamahlelo amaningi kodwa akazange zihlanganise nanoma yiliphi lawo ngakho bezingeke sithi wayengumfarisi noma umsaduzi noma kanjalo kanjalo bezingembandakanya nanoma yiliphi ihlele elithize ufikela abantu uNkulunkulu enguNkulunkulu wakho konke uNkulunkulu wakho konke udaliwe wafela kusindisa izoni kuwo wonke amabandla ukuphilisa wonke umuntu ogulayo ufikela kwemukela labo abayomemukela leyo indlela efanayo yiyo lapho kulobu busuku ukuphilisa labo abamemukelayo kusindisa labo abazomemukela ufika ngesilo esifanayo ngendlela efanayo.
If he come, he would have to come in a spiritual
identification. Uma engazibandakanyanga yena uqobo akukho ndawo ebesingayithole ebhayibhelini etestamente lelidala ngaphandle kwalokho azibandakanya yena uqobo ngokuyikho nombhalo. Kakhulu ngakokuthi wathi ubani yimuphi kini ongangilahla ngesono na manje zonke siyazi ukuthi isono ungakhona ongakhona uselahliwe vele manje isono singumphumelo wokungakhona ubhema usikilidi akusize isono weba akusize isono ukuqamba amanga akusize isono uphinga akusize isono siyini pho bungasho njalo siyimiphumelo yokungakholwa. Ukuba ubuyikola ungeke uzenze lezo zinto isizathu sokuba ukwenze kufakazisa ukuthi ungongakholwayo niyabo kunamaqembu amabili abantu abangavumelani lokho ngokuthi kuphakathi kokuthi uyikholwa noma usile ikholwa nokuthi kukanjani nokuhlala njalo kungidide ukuthi umuntu akazisho ukuthi unomoya ongcwele kuye futhi abhike izwi likaNkulunkulu ningeqinisile kanti umoya ongcwele qobo lawo waloba izwi likaNkulunkulu futhi niyazi wayengeke azibize yena uqobo ngokuthi unephutha ngakho waloba imibhalo futhi uma ngemibhalo uNkulunkulu uyayiqaphela uyiqinisa. Ngakho ake sibuyela muva nje futhi sitshole ukuthi wayeyini uma sifuna ukwazi ukuthi ngabe usenguyena namhlanje indlela eqinisa kuphela yokuthola ukuthola ukuthi uyini namhlanje ubuyela muva futhi sitshole ukuthi ube yini izolo khona ngezi yazi ukuthi uzoba yini namhlanje ngabe lokho kwenele kahle na uma singathola ukuthi ube yini izolo. Uzobala sikaqala emuva ngendabene angifuni ukuhlelisa isikhathi eside ngoba izofanele libe lapho kusasa futhi sifuna ukwenza umuntu omkhulu kodwa angifuni ukuba ngempela nithathe lokhu manje futhi nilalelisise uma kuphela siyabuyela emuva bese sithola ukuthi ube yini izolo singathola ukuthi uyini namhlanje ngoba iBhayibheli lathi yena izolo namuhla naphakade. isizathu bengiphenya lawo makhasi ngihleda bekungukuthola emuva lapha ngiyaqala futhi ngifunde uJohane ongcwele ishumi nambili yamashumi amabili asiqhubeke nje kuJohane ongcwele singakuyisa noma kubi emibhalweni nifune khona ngoba yonke incwadi ngubufakazi bukaJesu Kristu isambulo esigcwele sikaJesu Kristu akukho lutho olungenezela kuyo noma lususe kuyo lokho ayikho ungu-Emmanueli lokho lokho kuyakuxazulula akunandaba ukuthi sizama kumenza ini enye into ethize noma umprofethi noma into efana naleyo wayengumprofethi wayedlula umprofethi wayengunkulunkulu umprofethi kodwa wayedlula lokho wayengu-Emmanueli hhayi nje umuntu olungileyo uthisha isazi sokudabuka kwezinto wayeyikho konke lokho nakho futhi kuhlanganiswe nalokho niyabo manje uJohane ongcwele zokuqala sizoqala kulobu busuku futhi mhlawumbe kusasa ngikuthathe kancane enye incwadi sizoqala uJohane ongcwele wokuqala sijele ukuthi zonke siyakwazi ukuzala kwakhe intombi ukuthi uNkulunkulu wayisibekela kanjani intombi futhi wadala incamuzana legazi eliyazala indodana uKristu Jesu futhi okuyilenza eJordani ngenkathi uNkulunkulu ehla ngesimo sokukhanya noma ijuba akukho muntu obone lokho kodwa uJohane bonke labo bantu bebe bezungezile abakubonanga akukho umuntu akubonayo kodwa uJohane wayenguye kuphela wayekufuna ngakho uNkulunkulu wayemtshelile ukuthi wayezokubona ubone kuphela okufunayo uma uza lapho kulobu busuku ufuna uKristu uzombona uma uzogxeka uzoba lenqwaba inqwaba esandleni sakho ozokugxeka kuye ngokuthi ufunani uJohane wathi wangitshele ehlane kuba ngiyobhabhathiza ngamanzi wathi phezu kwalowo engiyakubona umoya ehla futhi ehlala kuye uye yobhabhathiza ngomoya ongcwele nomlilo uJohane wafakaza wathi ngabona umoya kaNkulunkulu wehlaya evele ezulwini njengejuba futhi wahlala phezu kwakhe waseke qhutshela ehlane nokulikwa uphuma ehlane futhi masinya siyathola ekhulekela abagulayo yebo into yokuqala umoya kaNkulunkulu ufika phezu kwakhe ngaphambi kwenkonzo yakhe ngakho lesi sizathu akwazi ukuba athi akusibe oweza imisebenzi ubaba ohlala kimi weza imisebenzi manje sitshela ukuthi inkonzo yakhe yaqala kuphuma uqala kuphilisa abagulayo ngokomkhuleko manje uNkulunkulu uphilisa ngezindlela eziningi udokotela wangibuza kunge udala wathi uthini umbono wakho ngobuthi mfoni ubhenem na ngathi awu uNkulunkulu nguye kuphela ongaphilisa mnumzane ngathi ibhayibhele liwakuqambi amanga ibhayibhele lathi yinkosi ephilisa zonke izifo zenu ngase ngithi ibhayibhele lingewaqamba amanga ngathi uNkulunkulu uphilisa ngomuthi uNkulunkulu uphilisa ngothando uNkulunkulu uphilisa ngokuqonda uNkulunkulu uphilisa ngokunakekela uNkulunkulu uphilisa ngokukhuleka uNkulunkulu uphilisa ngezimangaliso yonke into uNkulunkulu uyaphilisa ndaba kuphela konke kukukho ungumphilisi asina muntu okadala futhi udala engqabuzana esandleni sakho ukuphilisa udala emzimbeni wakho ukuphilisa singalikhipha izinyo singalinquma silikhipha ithumbi iappendix noma sikhiphe ingalathi yenyongo kodwa ubani uphilisile na uNkulunkulu akukho muntu oyakwakha inyama uNkulunkulu kuphela ukuphila kwakha inyama uNkulunkulu kuyela kuphela ukuphilisa futhi sasikhuluma ngalokho futhi siyajola manje ukuthi uJesu wayehamba-hamba ephilisa abagulayo futhi kwakukhona omunye wabafundi bakho ogama lingu-Andrea futhi ngifuna kwenza lokhu ngokusamdlalo sesiteji ngoba kunabantwana abahlezi lapha nentombazane encane egulayo ilele phansi lapho ngifune kutshole niyazi u-Andrea wayengumfowabo kusimoni owathi kamuva wabizwa ngoPetro no-Andrea wayeseme ngumlandeli kaJohane nojohane wayememezelile ukuthi kwakunommesiya ozayo futhi wayeqinisekile ukuthi kwakuzoba sezizukulweni sakhe yingalezo zizathu engazange aye noma yiziphi izikole noma ikholeji umsebenzi wakhe wawusemqoka kakhulu ngani niyazi uma umpristi wayeqondile ukuthi wayezoba nguye owayezomemezela kuzala noma umesiya ozayo nokumethula ezweni ngani babeyothi manje dokotela Johane awuze njengalowo mfethu usibanibani lapha awucabangi nje ukuthi kufanele ukuba ngumesiya na ngani mbuke unemivalihle uyazi uyakwazi lobo ngumesiya awambi ngani futhi utshele izwe na kodwa yabo umsebenzi wakhe wawusemqoka kakhulu ukuba avunyiswe kumuntu wayehlani futhi walinda ekolishi lokufundisa kukankulunkulu unkulunkulu waze wamtshela phezu kwalowo ayobona ehla yilowo ozomemezela umesiya niyabo manje sithela ukuthi u-andreya wayekukholiwe akungabazeki wayebuyile futhi watshela usimoni ngakho izikhathi eziningi kodwa usimoni ethe ukuba nekhanda elithe ukuba likhulu kancane njengoba singexolise ngesisho ngethe basizwakali singokuthiwa umngcwele kodwa yena ethe ukuba nekhanda elikhulu kancane njengoba besingakubiza kanjalo namuhla oqhubeka uma ufuna ukulalela lokho futhi ngolunye usuku uyafika futhi wamtshela ukuthi wayevumela umesiya futhi kwakulukhulu ukuba kukhole futhi sengiyabona nje u-andreya inyuso ziboni manje bhambi kenkosi ujesu ukuqala ukuba aze mbone ujesu wayesanda kubuya ehlane nje inkonzo yakhe yayiqala manje wayefanele akhonjwe
and as soon as Simon walked into the presence of the Lord
futhi wathi nje usimoni angaye ebukhoneni benkosi ujesu wambheka wayesethi igama lakho usimoni futhi uyindodana kajona manje masinya sitshela ukuthi usimoni wakholwa leyo nkathi wayeseke esenegama likaphetro wakukholelana ngafunda indaba kayizo ujonase wayeyintwana enkulu yomkhuleko wayekholisa abafana bakhe ukuba bakholwe ngunkulunkulu futhi usuku ngaluye umsebenzi wabo kwakungukudoba izikhathi eziningi kakhulu babedingeka bagumbe ngamadola abo futhi bakhululeke ukuba unkulunkulu abaphe kubanjwa kahle kwezinhlanzi ukuze bakwazi ukukhokha izikweletu zabo futhi bathole isinkwa sangalolo suku futhi engakafi ufomdala uhlala phezu kwentambo yokudonsa useyili yesikebhe sakhe ngolunye usuku wayesethi kubafana wathi madodana singamahebheli futhi sikhola ukuthi kwakukhona umesiya ozayo futhi bengihlala njalo ngithemba ukuthi ngiyophila ukuba ngibone usuku ukubona umesiya ebeka unyawo lwakhe emhlabeni futhi kodwa ngiqagele ngikuphila ngoba sengigugile manje futhi ngifanele ngimuke kodwa bafana usathana akazi ukumvumela lowo mesiya ukuba avuke ngaphandle kwenqwaba yomesiya bamanga kuqala ngakho ngifuna nina bafana ukuba nikhumbule ningamangali ngengenqwaba yezinto ezizokwenzeka kodwa ngifuna nina bafana nifundiseke kumbulani ukuthi nisalokhu umesiya nxa efika uyofanela akhonjwe ngunkulunkulu ngokombhalo engakabi ngumesiya sidinga abaningi obabayi abanjalo namhlanje uzofanele abe ngumesiya ngokombhalo futhi manje silandele umose umprofethi omkhulu ohola abantu bakithi baphuma egibhithe futhi silalele ukufundisa kwakhe futhi siyazi ukuthi umose weqinisile futhi kuDuteronomi isahluko seshumi nesishiyagalombili umose wasitshele lokho umesiya inkosi unkulunkulu wenu iyakuvusa umprofethi onjengami futhi bafanele bamuzwe manje u-Israyeli njalo wayefundisa ukuba kuphela khona kuprofethi nina bafundisi bebhayibheli niyakwazi lokho nomprofethi wayekhonjwe kuphela umprofethi ukuthi inkathi yeprofetha lento ayisho yafezeka ibhayibheli lathi uma ekhona phakathi kweli ongomoya noma umprofethi mina inkosi ngiyakukhuluma kuye ngizenze mina uqobo ngaziwe kuye ngilibone nangamaphupho nakushoyo kufezeka khona kemzweni kodwa uma kungafezeki ningabesabi lofanayo yilokho akutshela umose ukuba akutshela abantu naleyo kwakuyinkomba yabo yombhalo ukuthi umesiya uyoba kuprofethi
Now anyone knows that the word of the Lord comes to the prophet.
Manje noma ubani uyazi ukuthi izwi lenkosi liza kumprofeti, hayi kumpristi, kodwa kumprofeti.
Bible
lasho njalo, izwi lenkosi leza kumprofeti. Futhi siyazi uma kuyizwi lenkosi nomprofeti uqinisile, kodwa ke amazwi akhe aqinisile, kodwa ke amazwi akhe liyafezeka. Lokho kuyizincwadi zakhe ezimchazayo ukuthi kuqala yizwi. Futhi kuqala uNkulunkulu yizwi bese kuthi ke uma ekhuluma izwi futhi lenzeka khona ke lokho kukhombisa ukuthi uNkulunkulu ubekele indoda ngokoba uNkulunkulu manje ke lokho emqondweni bangahle kuba bavusa zonke izinhlobo zamadlingozi nayo yonke ilezweni lezo zitshotsheli zeBhayibheli zazingeke neze zikukhole ngoba uMesiya wayefanele abe ngumprofeti. Futhi babekade bengena umprofeti iminyaka engamakhulu amane. UMalaki wayengumprofeti wokugcina kungekho umprofeti. Futhi naku umfuko Simoni nokufundisa kunjalo njengalokho ebukhoneni bomuntu ukuthi umfowabo wakholwa ngokujulile ukuthi wayengumesiya. Futhi wathi njengangena ebukhoneni bakhe akusikho kuphela ukuthi wayemazi ukuthi wayengubani, wayemazi loba bamdala besaba uNkulunkulu uJonasi.
No wonder it took the starch out of him.
Akumangalizi kwakhipha izitash kuye. Wazi ukuthi leyo kokuyinkomba eqinisile kaMesiya. Owakho igama lakho nguSimoni, indodana kaJonas. Lendoda eyayingafundile kangaka ngakokuthi engakwazi ngisho nokusayina igama layo uqobo. Siyatshele bebe lasho incwadini yezenzo zabapostoli, sahlonza sithatha ukuthi wayeyikho kokubili, ukungazi futhi engafundile. Kodwa kwamtshela zisa uNkulunkulu umele ngihlala ebandla eJerusalem futhi unginike izithuthulelo embusweni. Isizathu ngenkathi leyo mbewu emiselwe ngaphambili lele lapho kulowo mdobi omdala futhi ngenkathi kukhanya kushaya kuyo ngokushesha yaqonda ukuthi lokho kungumesiya. Manje lokho kwafakazisa lapho ukuthi lowo muntu wazi kwafakazisa leyo mbewu yayikade lele lapho igama lakhe lelisencwadini yokuphila yewundi selokho kwasekela izwe ngenkathi iwundi lihlatshe ucabangeli kukaNkulunkulu uqobo futhi kwathi nje kukhanya kungayishaya ukusheshe iyaphila futhi yakuqonda ukuthi kungumesiya. Akukhona yedwa emilabo kamalinga uFilipi futhi wakubona lokhu ngokushesha kufika emqondweni wakhe. Lo nguye ngeqiniso ngokuba ngiyayazi imibhalo. Lowo muntu wagaze mbone lowo muntu ngaphambili futhi beyakwazi kanjani ukuthi ngengubani na lowo ngumprofethi. Walandela umngani wakhe wayekade elelifundi zeBhayibheli naye kusukela esengumfana. Igama lakhe kwakungunathaniyeli kungamamayela ishumi nahlanu kusuka lapho babeshumayela khona kuzungeza intaba ukuya lapho unathaniyeli ayenesixhobo somnqumo. Sengiyambona uFilipi esendleleni yakhe guma futhi ememela wayethole inethize eyiyiyo ngempela. Wo kufanele ukuthi kale kanjani izinhliziyo zethu ngokuzungeza imimango ngaphesheya kwezinkangala ezanze dabula amasimi lahlala endlelele enqabula phakathi kwezakhiwe ngaphesheya komkwaqo ngale kunqabula esizweni ndawo ndawo. Wathola inethize futhi wayenomngane izifundo zeBhayibheli ngaphambili kade efakazisile ukuthi lo Mesiya wayengokombhalo uyoba ngumprofeti. Kungekho baprofeti iminyaka engamakhulu amane. Inkathi engena endaweni uthola uNathaniyeli phandle phansi omuthi akhululeka futhi mhlawumbe wama emizuzwane embala nje ukubalinde njengomnumzane ehlempekile ongumKristu ukubalinde aze yaqedwe umkhuleko wakhe. Futhi ngenkathi esukuma mhlampe wayethintitha uthule engutsheni yakhe uFilipi ngokushesha ngahle ukuba wathi Nathaniyeli futhi uza ngapha wathi Filipi zakwethu ngiyajabula ukubona. Futhi mhlawumbe ingxoxo yeyinto ethi ayifane nale yabo akabanga lesikhathi sokuba athi ihamba kanjani imincumo na noma unjani unkosikazi abantwana nani yabo umlezo ophuthuma wayibona into ethize.
He had seen the scripture identified Messiah.
Wayibona umbhalo ukhonjwa uMesiya futhi lokho babekubhekile iminyaka ngeminyaka ngeminyaka wathi woza ubona zimfumele uJesu wase Nazareth indodana kaJoseph woza umbone umlezo ophuthuma ngitshela abazalwane kuba besingathole lolo hlobo lomdlandla ukuthi umlezo wethu uphuthuma kakhulu asinaso isikhathi sobuwula asiyise umlayezo kubantu abantu ojulukelo ngezinhlubo bangabantwana bobaba bethu abame ezitaladini lesile sigutshana ithamborini esandleni sabo futhi babele siko sombili ovela emzileni kaloliwe ukwesisekelo lomgwaqo omkhulu leli vangeli futhi manje sibona uKristu phakathi kwethu siyezweni nawo ngokukhulu kusheshe singakwenza futhi zimfumane wathi woza ubone zimfumene manje sithola ukuthi uNathaniel wayengusiyazi wezenkolo ngempela futhi sengathi sengiyambona ethi kuFilipu manje ulinda umzuzu nje Philip ukele kusiphi isiphetho ezijulile na uyazi leyo nkulumo yesajikeleza namhlanje niyabo ugijime wakezukela kusiphi isiphetho na esinye isiphetho esixegayo bhale ndawo niyazi ngingikwazi ngephilile indoda eyileqodo futhi naku wenyuka ugijima futhi ugitshela ukuthi umesiya olaba emhlabeni na wayefanele aqoxe nezazi ezinkanyezi omegi niyazi izazi ezinkanyezi umegi wayesenhla ebhabhiloni babengamajuda enhle labo bedadisha esenhla ezinkanyezi futhi ngenkathi sebebone lezo zinkanyezi yenza izintathu zinza ngomuqa leso kwakuyisibonakaliso isibonakaliso sidala samaHebheru ukuthi uma lezo zinkanyezi ezintathu zinza ngomuqa uMesiya wayesemhlabeni bayeza bempongolozi uphi lowo zelwe inkosi yabajuda na sibonile inkanyezi yakhe futhi size kukhuleka kuye kodwa uFilipu lokhu babengenazo izisakazayo ezehlukene njengethelevishini umsakazo nephephandaba nezinto ngalezo zinsuku futhi babengasoze bashicilele noma yini njengaleyo empeleni ngakho into yokuqala esiyaziyo sithola uFilipi noNathaniel bekhuluma awu wathi woza wathi buka kukholo kuze kunga phume ezigejaneni zabangcwele noma ngexolisa izigejane zabantu abanjalo abaphuma eNazaretha na awu yazi ukuthi ngicabangani uFilipi umnika impendulo edlula zonke noma ubani owayengayini womuntu akazamanga kukuchaza akazamanga kungena emsebenzini esizayo yakho wathi nje woza futhibone woza uzibonele kwicala ombhalo ogoqwayo phansi kwengalo yakho kaDuteronomi 10:9 bese uzongilandele futhi sizothola ake sicoshe inqoxo yabo labo behamba yabo babefanele bafike lapho usuku olulodwa bese bebuya ngolulandelayo amamayela 15 ngakho emgwaqeni ngale sengiyambuza uFilipu ethi manje buka Nathaniel eziningi impela izifundo zebhayibheli njengoba sibe nazo sikhole ngokugxilile ukuthi uMesiya uzoba nguNkulunkulu umprofethi ngoba uMose washo njalo futhi salandela uMose futhi izifanele simlandele kuze kufike lo mprofethi futhi nxa lo mprofethi efike enkundleni kodwa-ke uyositshela indlela yokuphila kusukela ngaleyo nkathi kuqhubeke futhi uma uyazi ongakholwa uyakunqunywa phakathi kwabantu uma singamkholwa awu wazi kanjani ukuthi lo mfongu umprofethi na awusho uyamkhumbula lo mdobo omdala ezansi lapho wathenga lezo zinhlanzi zangalolo suku kuye futhi wayengenayo imfundo enele ukuba sayine igama lakhe ebesithini ya ngiyamkhumbula o igama lakhe wayengusimeoni yebo umfowabo u-andreya ubejamela umhlangano kajohane futhi ngenkathi esebona isimemezelo futhi wasizwa isimemezelo sikajohane ethi lona wayengumesiya futhi ujohane siyazi engumprofethi ngakho wayengeke asho lutho olungamanga wayememezela lo ngumesiya futhi ngakho wathi wabona isibonakaliso phezu kwakhe futhi ulethe umfowabo izolo futhi uthe nje ngenyukela ebukhweleni bakhe wathi igama lakho ngisiboni futhi indodana kaJonas ngani kungengimangaze uma engangitsheli ukuthi ngubani uma ufika lapho wayeyosho njalo wathi manje ulinda umzuzu linda umzuzu ngizofanele ngizibonele mina lokho ngizofanele ngikubone lokho ngakho siyajola lapho ngosuku olulandelayo kwenzekayo afika ezinkulu izixuku zabantu zimi uJesu mhlawumbe wayexoxa mhlawumbe babehlezi abaningi babo mhlawumbe babembi angazi
Philip
kodwa nokho Philip uyenyuka waye senyusa Nathaniel futhi
ngathi
Jesu ephenduka futhi embuka wathi bheka umIsrayeli
umIsrayeli
ukhona ongekho inkohliso kuye ngani wayimangaza kuleyo ndoda yathi rabi kanjani waze kanjani noma yini ngami na angikwazi futhi awukaze ungibone nami ngigazi ngikubone kanjani ubungazi kanjani noma yini ngami na wathi awu ungakabiza nguFilipi wawuphansi komuthi akubone wo he amehla njebo uthange futhi amamayela ishumi nanhlanu ngalo kwentaba ungakabizwa nguFilipi uphansi komuthi ngakubona senzani lesi sifundiswa sikhulu esifundile ndodana kaNkulunkulu esizoba yiyo safundani safunda ukuthi leyo kwakuyinkomba kaMesiya senzani na akungabazeki saqalaza futhi zabona umpristi wazo nawo bonke abanye babo bemile sagijimela ezinyaweni zakhe zase ziyophansi zase zithi rabi uyindodana kaNkulunkulu wena uyinkosi ka-Israyeli
You have believed what I told you.
Kole ngoba ngikutshela lezi zinto. Manje uzobona ukukhulu kunalokho.
Oh,
kodwa kukhona abanye ababemeceleni, abapriest abafundisi basezontweni. Futhi babazi ukuthi babezofanele bazilande enhlanganweni yabandla labo.
Ngakho
befanele kube khona bakushoyo.
You know what they said? This man is Beelzebub.
Niyazi ukuthi bathini na nomuntu kupheza bhuli umbhuli kuphela noma ulunywe hlobo lukadevel noJesu wajika wayesethi nikhuluma lokho ngokumelana nendodana yomuntu niyakuthethelela khona kodwa nxa umoya ongcwele efika ukuba enze into efanayo ukukhuluma ize limelene naye ayisoze lathethelele kulelizwe nasezweni elizayo indawo enjepho kungasibeka kuyo-ke Manje siyachola kwese njalo bese kedlule emibhalweni asichaze lekhathi futhi sibheke iBhayibheli futhi sasiswelekile ukuba sedlule kaze Samaria olusuku esendleleni yakhe ebheke Jericho iJericho lelingaphansi kugcinelwe kwequma neJerusalema leliseqhumeni iSamaria lisemuva le kwakungafana nokuya eCalifornia ngendlela yase ngendlela i-Little Rock wawungedlula ngokujikeleza kodwa wayezelekile kwedlule ngaseSamaria manje sitshela ukuthi amaSamaria adabuka esigabeni esixhubile zintathu kuphela izizwe zabantu emhlabeni lowo nguhamu ushemu nabantu bakajafethe uma sikholwa ibhayibheli bonke baqala kubantwana bakanowa futhi lokho kwavumbuka ezweni
And now we find
Futhi manje sitshela ukuthi iJuda nowezizwe nomSamaria uPetru enezihlutshulelo enikwe zona ngePentecoste wasivula ePentecoste kumaJuda wasivula ezantsi kumaSamaria futhi wasivula kwabezizwe bese ke kuba isizwe sonke izizwe zazilizwile ivangeli umuzwa esabuye esebenzise esinye esihlutshulelo ngoba ivangeli lase livuliwe kuba bonke Kabelani manje lamaSamaria kwakuyingxenye yeJuda nawezizwe ayekholwa kuNkulunkulu ofanayo iJuda lalikholelwa kuye futhi ayebheka uMesiya ozayo manje uMesiya uyobonakala kuphela kulabo abambhekile niyabo manje thina bezizwe sasingabheke uMesiya futhi asizange sibone nayimuphi lolu usuku lwethu Ngakho amaSamaria lalibheka uMesiya futhi uma uMesiya wayesehlabeni kubophezelekile kubantu bangamaSamaria ukuba azikhombe yena uqobo njengoba wayenjalo kubaJuda manje noma imuphi wethu uyazi ukuthi uMesiya wazikhomba yena uqobo ngokuba nguprofethi uMose athi uNkulunkulu wayezomvuza bangeke bakholwa lokho thanini amen Pela wayengumprofeti wakhomba manje lokho kungujesu izolo uthi uma enguyele izolo lamuhle laphakade kuzoba ngujesu namhlanje into efanayo manje simthola enyukela kulomuzi wasezikari futhi kwasekuthi anguba izikhathi zasebini abafundi bahamba bayomngena emzini ukuyothenga ukudla umphako kubizwa kanjalo embhalweni futhi besahambile ujesu walinda uma wake waba labo kuthi ukuba yindawo ebonakala yonke ngesikhathi sinye njengale umthombo noma umthombo womuzi umphakathi ngaphandle komuzi usamile nanamhlanje nabantu baphuma futhi bakha amanzi abo bese bebuyela emzini futhi bawathwala ngekhanda labo jeke nabesifazane bangabeka cishe ujeke ongamagalane amahlane ekhanda labo bese bebeka ngalike enqulwini futhi bangahambisana bexoxa nabesifazane njengoba nje abesifazane bengeza futhi kungachitheki neze itholsi lamanzi angikuboni ukuthi bangakwenza kanjani kodwa bayakwenza ukubhalansa kuphelele phaqa bexoxa futhi bexoxa njengoba kwenza manenekazi lapho ehambisana bethwelela bojeke cishe amagalana ayishumi nanhlanu amanzi behambisana kanjalo bexoxa nalabo abesifazane ngoba basenza into efanayo njengoba nje babenza ngaleyo nkathi nalabo abesifazane baphumela emthonjeni kuzokha amanzi abo manje kwakukhona kuthi akube ngeleshumi nanye ngqo noma eleshumi nambili kwakunowesifazane negama elihle uhlobo enaziyo ukuthi ngiqonde ukuthini owesifazane ilambe libomvu kuphumela emthonjeni kukha amanzi wayeseqala ukwehlisa imbiza yamanzi balesi sigwedlo namahuka amabili aba phezu kwalo jeke noma ibhakede futhi balidedela emthonjeni bese lijika ngahlanye uma lishaya amanzi futhi bagwedla la manzi abuye enyuke futhi nje wayeselungela ukwehlisa ujeke ngenkathi ezwa umuntu mumbe wathi ngiphuzise wayesebuka wayesebona ijuda lihlezi lencike udonga labo mvini ulengela phezu kodonga futhi wayehlezi phezulu kwalapho ufanele ukuthi wayeqale te ukuba yindoda ephakathi nendima yempilo noma ibukeke iphakathi nendima yempilo ngicabanga ukuthi wayebukeke emdadlane kunalokho ayiyikho ngempela ngoba siyathola kujohane ongcwele ithuba ukuthi ingxoxo efika mayelana nokuphuza amanzi ehlane kanjalo onjayo nokuthi bazijabulela kanjani sinkwa simele imana ngojesu wathi ngilelo dwale elalisehlane base bethi ngumuntu ongakeve emashumi amahlane nebo futhi wayenamashumi amathathu kuphela ungumuntu ongakeve emashumi amahlane ukukhandleka kwa okukhulu kufanele ukuthi kwavithiza ingxenye yakhe yokuba ngumuntu futhi ufanele ukuthi wayekade esebampunga kancane noma ukuthize bathi ungumuntu ongakeve emashumi amahlane futhi uthi ubone u-Abrahama manje siyazi usangele noma uyahlanye futhi wathi engakabibiko u-Abrahama ngikhona babebuka umuntu kuphela kwakuyilokho kwakuphakathi lapho kukhuluma kuzwakala futhi ungikhona wayesehlane nomose esihlahleni esivuthayo futhi lapho sithola ukuthi wayebukeke egugile kancane futhi yena wesifazane wabonelela ijude eliphakathi nendima yempilo lihlezi lapho mhlawumbe indoda eseyedlule ubudala engaqomisana nosifazane onjalo wayesethi akusile isika wena uyijuda ukucela kibo esifazane sesamariya ukuba ngikusize asidlelani ngamanye amazwi sinokwehlukana lapha futhi asidlelani ngokushesha wabazizi manje wathi wakhuluma naye wayesethi manje nina amajuda nithi ejerusalema nikhululeka khona futhi noma thina sikhululeka kule ntaba kanjalo njalo nangokuthi umthombo wawujule kanjani futhi wayengena lutho lokukha ngayo futhi ingxoxo manje nizofanele nithathe izilami lapha ngalokhu ayekwenza niyabo uyise kujohane wesihlane ishumi isishiyagalolunye ujesu wathi qinisile ngithi kini indodana ingenze lutho ngokwayo kodwa lokho ebona uyise kwenza manje ngokwezwi lakhe uqobo futhi angeqamba amanga futhi abe engunkulunkulu ngokwezwi lakhe uqobo akazange enze lesi sodi simangaliso uNkulunkulu aze ambonise ngombono ukuthi akwenzeni. Ngiqinisile ngiqinisile ngithi kini ndodana ingenza lutho ngokwayo kodwa lokho ebona uyise kwenza lokho nendodana iyakwenza nebo ubaba uyasebenza nami ngiyasebenza kuze kube manje manje uyise wayeyitshele ukuba yenyuke indlela edlula eSamaria futhi nanso yayihlezi lapho wazokuthi ke lona wezifazane waphuma manje wathi ngekaxhumane nomoya wakhe ngakho wathi ngekathola ingxoxo naye niyabo wayesethi hemba ukuba esetholile ukuthi yayiyini inkathazo yakhe sonke siyazi ukuthi yayiyini wathi hamba ulande indoda yakho uze lapha wayesethi ngina ndoda wo ukukhuzwa okusabala kunjepho kuye niyabo ngine nokho wesifazane wayengazi wayengumuntu ojwayelekile nje wayengagqokisi kwampristi noma urabi wayengomuntu nje niyabo wayesethi hamba ulanda indoda yakho uze lapha wathi mina nginendoda wathi ukhuluma iqiniso ngoba ubunayisihlane nale ohlala nayo manje ayisiye yakho kulokho ukhulume iqiniso manje ngifuna liqaphele umehluko phakathi kwalo wezifazane nalabo bapristi abafundile abambiza ngobhelzebhule wathi nje angabona lokho wathi nomzane ngiyabona ukuthi ungumprofethi wena manje thina masamariya siyayazi ibhalo siyazi ukuthi nxa umesiya efika othiwa ukristu uyokwenza lokhu uyositshela lezi zinto uyabo leso yisibonakaliso sikamesiya ngakho ufanele ukuba nguprofethi wakhe ngoba uzoba nguprofethi nxa efika kade singenayo yedwa makhulu yeminyaka kodwa nxa efika siyazi ukuthi umesiya uyizokwenza lokhu ujesu wathi nginguye okhuluma nawe Uma lezo kwakuyisibonakaliso sikaMesiya izolo, isibonakaliso sikaMesiya namuhla, ngoba nguyena izolo, namuhla naphakade, kwakungasizi isibonakaliso kosiyazi bezenkolo, kwakuyisibonakaliso kwabakholwayo. Lowo wezifazane wayazi kakhulu ngombhalo kuthi noma labo baphristi babewazi ngizosho into eyodwa wayazi kakhulu ngaye kule ngcwaba yabashumayela namhlanje lokho kunjalo yebo mnumzane ya wamazi ngani na ngikholwa ukuthi imbewu yokuphila kuphakade yayilele phakathi kwezifazane futhi ngenkathi lokho kukhanya kubaneka phezu kwakho ngokushesha wakuqonda manje bukani labo baphristi ababefanele ukwazi kangcono bathi lo muntu kuBhelzebhule wenza lokhu uyi futhi uJesu wabatshela ukubiza umoya kaNkulunkulu ngomoya ongcolile akusoze kwathethelela kwakungumoya kaNkulunkulu wenza lokhu imisebenzi kaNkulunkulu ngomoya ongcolile nalabo abaphristi ezikhundleni zokuhlola umbhalo wathi ukuba belilwazi usuku lwami ukuba kuphela besizokwazi ukuthi sikulule siphila kulo bekungebe bikho ukudideka kukhulu kangaka ngalomlayezo nangemibhalo esizama ukuyiletha kubani umabani kuphela beqonda ukuthi sisesikhathini sokuphela
now but when that light hit that little woman in that shape
manje kodwa ngenkathi lokho kukhanya kushaya lowo wesifazane omncane kulezo sibo igama elibi owesifazane welambe libomvu futhi uma lo mbhalo uma lelozi lelozi elikhonjiwe wayekunombhalo futhi wayazi ukuthi izwi lalithini futhi ngenkathi ebone lelozi libonakaliswa kusheshe waliqonda ukuthi lingumesiya uma lalikwazi ukwenza lokho phansi kwalezo zinto ezifanele zenzeni kulo busuku kuba singambona enza into efanayo ibandla lizelwa kwekuthi ligqaliswe ngomongcwele libheke ukufika kwakhe na bekufanele kuzithulule zonke izihlalo ezinamasondo zingabi nalutho konke lapha ye zonke izoni bezifanele ziwe zizunge ziyalitshala kufakazisa ukuthi uyaphila kabelani ngokusheshe wagijimela emzini wayesethi kowesilisa wozani nibone umuntu ongitshele zinto engizenzileyo manje mhlawumbe ingxoxo yakhe yayinje madoda abazalwana ake ngikhulume kini ngokukhululeka lona kungebe yini umesiya impela na Wathi uzani nibone umuntu ongitshele izinto engizenzile. Noma kungebe suye yini uMesiya na?
NoJesu
wafika emzini. Nebhayibheli lathi amadoda lowo muzi akholwa kuye ngenxa yobufakazi bowesifazane. Akabanga esakwenza esinye futhi isikhathi akabanga esasho enye into futhi ngakho lokho kwakuyixazulula wayeyizwi likankulunkulu eliqinisekisiwe wayeyile ungunkulunkulu uMesiya manje esizweni sabantu abanjalo niyabo
I just don't know how much
manje angazi nje ukuthi sinesikhathi esingakanani sizoma mhlawumbe nje awulindani umzuzu nje uJesu wathi kulokho ngcwele wathi njengoba kwenzeka emihleni yaseSodoma kuyakuba njalo kufikele kwendodana yomuntu niyakukhumbula kona manje asime nje komunye umbhalo wodwa ukukuhlola nje lokhu phansi manje bukani wazikhombisa yena uqobo manje silinqaba yezinye futhi izindawo singatshatha impumputho bathimeyo futhi konke kuqhubeke futhi sikhombise esifazane thinta ingubo khona lapho futhi wazi indoda lapho esangweni elithiwa lihle yayikade ibe nale nkathazo iminyaka eminingi kakhulu njalo noJesu wayazi wayesekhubeka-ke kanjalo ngombhalo siye konke kusukela kuGenesis kodwa ubunazisa ukuze nje sikwazi kusheshisa manje uJesu wazikhomba yena uqobo lwakhe inkomba yangokombhalo kumaJuda ukuthi wayengumesiya ngokuba ngumprofeti kunjalo na lowo kwakunguJesu izolo umprofeti noma kumaJuda kodwa-ke abezizwe wayengambhekile sasingabaheteli nesagila emhlane wethu futhi thina sikhonze sithixo thina bezizwe sasingabheke mesiya ngakho akezanga kithi ivangeliya lishikelanga kwabezizwe upetru waze wavula ivangeli kuba endlini kakhoneliyo sekukade emuva kalokho wasekuthi-ke kamuva upawulu wathi bekani ngiphendukele kwabezizwe emva kokuba amaJuda ayesemenqabile kambelani manje ningekugeji lokhu manje lokhu kuzonisiza uma nje nizolalela akasenzanga ngani lesi sibonakaliso phambi kwabezizwe na wasenza phambi kwamaJuda wasenza phambi kwamasamariya kodwa akagaze nanganye asenze phansi kozizwe kodwa wasibikezela ukuthi siyokwenziwa phambi kwabezizwe ngokuba lokho unkulunkulu ayikho ngeguquke
If he give that sign to identify himself,
uma inikeza lezo zibonakaliso ukuba zikhombisa yena uqobo phakathi kwamaHeberu naphakathi kwamaSamariya ngaphambi nje kokuba banqunywe basuswe evangelini futhi zibe neminyaka eyizinkulungwane ezimbili zokufundiswa kweBhayibheli futhi manje abezizwe usefike ekupheleni kwabo kungukuphela kwethu bese kuthi-ke uma esiyeka sizedlulele nje kwi-presbyterian ejwayelekile i-baptist i-methodist noma kanjalonjalo ukufundisa ngaphandle kokuzikhombisisa yena uqobo phakathi kwethu njengoba eze ngaleyo nkathi wenze into ethize engalungile ngakho akabheke ibuso bamuntu futhi wathi uyakwenza manje bukani njengoba kwenzeka emihleni yaseSodoma lokho kuyinkathi abezizwe eshiswa washiswa nya manje uNowa waphatha uNowa lokho kwakunguziphatha kwabantu bangena kodwa qaphelani abezizwe ngaphambi nje kokuba kwehle umlilo kuphubisa abezizwe abaseSodoma neGomora nabadolobha alizungezile
Abraham,
Abraham, isifanekiso sebandla elikhululekile, ibandla lakomoya, uLoti, isifanekiso sebandla lezivivi eBabiloni, noma hayi eBabiloni, eBabiloni namhlanje, kodwa eSodoma ngaleyo nkathi, bese ke kubanga baseSodoma abangakholwayo. Njalo kukhona izigaba ezintathu zabantu sinabo lapha sinabo ndawo zonke lokho ngabakholwayo abazenzisi nabangakholwayo futhi sinabo ndawo zonke nezigaba ezintathu zabantu uNkulunkulu uphelelisa kokuthatha njengoyise indodana uma ongcwele kwenza uNkulunkulu oyedwa nokulungisa isiswa kungcweliswa ubhaphathizo kamoya ongcwele kwenza ukuzala kukodwa amanzi igazi nomoya kwenza ukuzala kukodwa kanjalo njalo niyabo kukonke kuphelele ngiphele sina sikhathi sokwendlula izibalo zikaNkulunkulu kokwakhe aphelelisa kuko nokuthi ukufika kwakhe kuzoba kukubi kanjalo njalo nokuthi sibalo sini kodwa sikuko
abalani
manje njengoba sitadisha siyathola manje ukuthi ubani lo Mesiya uJesu wathi njengoba kwenzeke emihleni kaNowa nanjengasemihleni kaLoti.
Now Abraham was waiting for a promised son. So are we.
Manje Abraham wayilindele indodana etshengisiwe sinjalo nathi ibandla elibizelwe ngaphandle limele abantu abazelwe ngokusha ozokwehlukanisa nezwe abeka Sodoma babizelwe ngaphandle babeka eceleni babebambe izithembiso zendodana ayizayo.
Uthi
manje ngoluyo usuke ngenkathi u-Abraham ezahlezi ezweni elomileyo noLoti ehlala nokwakhe okukhulu kufanele ukuthi wayeyimeya edolobha umehluleli uba yindoda enkulu. Unkosikazi Loti wayephungula izinwele zakhe futhi enza noma yini ayifuna kuyenza ngikakhele zathi lapho nabo bonke abanye baseSodoma kodwa hhayi uSara ngidingeke nje ukuba ngikufake lokho bazalwane. Qaphelani wayephila ngendlela ayifuna ukuphila ngayo wayekwazi ifazane otshana kakhulu ngabantu wayekuzonda kukuyeka kodwa hhayi uSara wayesenze lapho nomyeni wakhe wayebizela ngaphandle wanamekwa ngophawu ngesithembiso ukuthi wayezoba nokuvakashelwa okuvela kuNkulunkulu indodana yayiza futhi nezenjalo nebandla elifanekiswa kuSara namhlanje ababizele ngaphandle abangaphandle kwaSodoma nezithembiso ezilindile zendodana ezayo. Amen. Ukudedela izwe lenza noma yini abafuna kuyenza lowo akusiyo umsebenzi walo ulokhu ebeka umqondo wakhe ezithembisweni. Kwenzekani na? U-Abrahama waphakamisa amehlo akhe wayezebheka futhi wabona indoda amathathu eza futhi niqaphelile leyini u-Abrahama ngenkathi ebone indoda amathathu wathi Nkosi yami ungama ngapha na? Ayemathathu wathi Nkosi yami ubunye. Ngenkathi uLoti ebona amabili awo wathi makhosi ami. U-Abrahama wayazi ukuthi wayekhuluma ngani wathi Nkosi yami omathathu futhi Nkosi yami. ULoti wabona amabili awo wathi makhosi ami. Ngakho wathi Nkosi yami dlula ngapha ase ema niyayazi xoxo.
Notice. Now,
kabelani uLoti wayesezandla eSodoma nezingelozi ezimbili zehlele eSodoma ukuyoshumayela ivangeli kubizela abalungileyo baphume phakathi kwabangakholwayo. Kunjalo na uPhilip rekebasemoteni awenzanga izimangaliso eziningi wabashaya ngobumpumputhe okungukuthi ukushumayela izwi kuyamshaya ongakholwayo ngobumpumputhe kodwa ophelele uPhilip rekebasemoteni futhi sathakana kuqaphela na wonke indoda enkulu esibe nawo ezweni labashumayeli selokhu kwaba sezinsukwini zikajesu useki umudi ufini ukalvini nox kanjalo njalo uqhubeke njalo uqhubeke njalo njalo asikazi sibe nendoda phakathi lapho egcina ngegama layo ngo-H-A-M njengo-Abrahama kodwa u-G-R-A-H-A-M kodwa uyaqaphelani izinhlamvu eziyithupha G-R-A-H-A-M isithupha A-B-R-A-H-A-M isikhombisa asikazi sibe nalo kodwa kunezithuko ezandla Sodoma kumani kulo noNkulunkulu uthumele indoda efanele uBilly Graham biza eSodoma futhi bemukele isibonakaliso sokushunyayelwa kwabangeli futhi bayalithola namhlanje izwe jikelele odumileyo umfowethu eligugu uBilly Graham enomlayezo ensindiso futhi kumane eSodoma kunjalo negama lakhe ligcina ngo-HAM kuchaza ukuthi uyiswa abantu noma izizwe.
But there was a messenger also.
Kodwa kwakunezithunywa futhi ezahlala noAbraham. A B R A H A M. ukuthi ikhambelani njengoba asho ubanika izibonakaliso manje akhumbulani igama lakhe lalikade lingu-Abrahama izinsuku ezimbalwa ngaphambili usarayi hhayi usara igama lakhe lalikade lingu-Abrahama hhayi u-Abrahama khambelani indoda eyahlala futhi yakhuluma kuye yathi Abrahama uphi umkakho usara na manje abesifazane ngalezo nsuku abafani njengoba benjalo namuhla baze baphume bagijime bese bengena ebhizinisini lobuyeni futhi baphathe ebhizinisini nako konke yebo babehlala emuva lapho bengabakhona kodwa bona wahlala etshendeni
and he said where is Sarah thy wife now watch what the Bible said
yayisithi uphi usara umkakho na manje ebhekisisani ukuthi ibhayibheli lathini u-Abrahama wathi usethendeni emva kwakho ngelosi yayifulathela ithende ngengelosi yayingumuntu ngoba wayedle nyama yethole waphuza ubisi oluvele enkomazini futhi udla isiko sombile lebhotela unjalo wakwenza udla futhi waphuza no-Abrahama ngenkathi ethatha iziphukaphukane futhi waphuka iziphukane zisuke kuye esambi lapho futhi waphuza unjalo umuntu wayesathi Abrahama nginaleso isabizwane somuntu futhi ngizokuvakashela ngokwesithembiso kwakungubani lowo na
and Sarah listening eardropping you know she laughed up her sleeve right quite
nosara lalele indleba yiwa niyazi wahlekela ngaphakathi kanjalo buthulo mina ugogo iminyaka eyikhulu ubudala ubudlelwane bomndeni baze banqabuka iminyaka eminingi mina ngibe nenjabulo nenkosi yami futhi lokhu isigugile na ngengalozi ifulathela ithele yathi uhlekelele usara na amen kampelani ngenkathi ingelosi inyamalala futhi yahamba u-Abrahama wayibiza ngo-Elohim noma yiziphi izifundiso esikhulu siyazi ukuthi noma yikuphi lapho obona khona uhlava olukhulu L-O-R-D kuhunyushwa ngesigreki Elohim onela konke okusomandla okuJehova uNkulunkulu udumo indoda yathi kibi ukhona ukungitshela ukholwa ukuthi lo kwakungunkulunkulu na ngathi u-Abrahama wakhuluma kuye futhi wambiza ngonkulunkulu befanele azi o ngijabule kakhulu ukuthi ngazi unkulunkulu onjalo wenza njani na engicabanga ukuthi ukwenzile kwaku niyazi senziwe ngezakhamzimba ezahlukele eziyishumi nezithuba zomhlaba niyazi isakhamzimba epetroliyamu nesakamzimba i-cosmic light nesakamzimba ipotashi nesakamzimba ekhasiyamu ikhola ukuthi wavela wathi nje ngizwile ngalezo zona ngizoza ngehle bese ngisibuka woza lapha gabriyeli wabutha umthamo wesandla wesakamzimba i-cosmic light futhi ngena kulowo futhi woza lapha mhlonyane futhi ngena kulowo wayesezitholela wakho wona ngani na ukunkulunkulu ngijabula kakhulu kwazi ukuthi ngolunye usuku ngingahla ngingabi yilutho kodwa ngibuyela kwisakamzimba i-cosmic light ngingahla ngingabi yilutho kukho obungaluthola namathambo angabola aphele kodwa uyalazi igama lami ngolunye usuku uyongibiza ngiyophuma nginjengaye lo ngunkulunkulu wethu u-Abrahama wambiza ngo-Elohim
notice Jesus said as it was in the days of Lot.
Qabelani, uJesu wathi njengoba kwenzeke emhlabeni kaLoti kuyakuba njalo ufikele ngendodana yomuntu izithunywa ziyoba seSodoma nebandla libinzele ngaphandle liyokwamukela isibonakaliso sani na uNkulunkulu ebonakaliswe enyameni yomuntu uthuma uJesu Kristu uyelezela namuhla laphakade izibonakaliso ebandleni labazizwe manje sekuyisikali sethu sekuyithina ukuba sizibone isithembiso sikankulunkulu besingaba lapha ihora emuva naphambili embalweni futhi siphince lokho ndawoye futhi sifakazise ukuthi lokho kuqinisile futhi ileli hora nazi isibonakaliso sokugcina ukuba sikhonjiswe sisesikhathini sokuphela incwadi yesambulo eminyakeni yebandla unyaka webandla laselawudekiya ingelosi yesikhombisa yayifanele ekukhaleleni kwezinsuku zalokho ifithekele kankulunkulu isiyakube ifeziwe futhi sisenyakeni oseladekile ofilaphayo othambile ongalungile osivivi naleso yisimo ibandla lethu lephentekosta lelingene kuso uNkulunkulu unyakazisa zonke izipho abengazi kunyakazisa phambi kwalo kukikhumbuza njengenenekazi elincane leWisville lapha kungeke kudala lalinomfana omncane lihambahamba lizama ukunyakazisa amathoyizi amancane lo mfanyana wayevele ahlale nje futhi yagqolozele nabantu babelibhekisisa futhi laqala ukudazuluka lenyuka abanye besifazane uthi balibuza ukuthi kwabonakaleni lathi umfanyana wami uthathe ilumo phezukwake laselithi akazinaki izinto njengoba abantwana befanele banake ubudala bakhe futhi lathi ngamyisa kudokotela dokotela wathi wayengcono kodwa lathi akangcono lathi ngiyakazisa lelo thenzi elincane noma yimubi umntwanyana futhi uvele ahlale nje futhi agqolozele noma yimubi umntwana ufanele uqonde lokho njengejoyizi futhi afinyelele kulo kodwa uvele nje agqolozele leyo yinto efana nebandla lepentecostal uNkulunkulu uthumele u-Oral Roberts nayo yonke yeyeyini ngapha nangapha enyakazisa zonke izinhlobo zeziphiwo nezinto ebandleni uthulule umoya wakhe likhulume ngezilimi nahumusha naba neziphiwo zeziprofethi nayo yonke eyeyinto futhi sekufika esikhathini sikajesu kristu ukuba zikhombe yeloqobo phakathi kwabantu uyena izolo lamuhle laphakade okuzoba isibonakaliso sokugcina zizonyakazisa phambi kwabantu Kumbulani zikashanyane bokwalogo kubonakalisa kuka uNkulunkulu esimeni sobuntu enyameni umlilo wedla futhi waqothula bezizwe futhi njengoba kwenzeka emihleni yesesodoma kuyakuba njalo kufika kwendodana yomuntu wazikhomba yena uqobo njengomesiya kumajuda ngokubona imicabango wawusenhlizweni yawo ngokukhuluma kuba amagama abo nezinto ezehlukene babazi ukuthi lokho kungumprofethi inkosi uNkulunkulu ethembisa kumvusa labo abangempela bangeqiniso wamiselwe ngaphambili kulokho bakubona uma kungenjalo lutho enhlizweni kukwamukela khona ke akukho lutho lapho ungalithola kanjani igazi ukuthi elibuna akukho kugazi kuwo ngakho umuntu angakhola kanjani kube kungekho lutho phakathi lapho kukukhola ngakho na kodwa uma umoya ongcwele phakathi lapho ngokushesha ubamba lelozi usuka undizeni yabo ulithola ngokushesha manje balumzane zithanda kubona uJesu wethembisa lapha ukubazi ikhombisa yena okuqobo phakathi kwethu indlela efanayo yenza ngayo manje wena uthi kodwa wayengazikhomba kanjani yena okuqobo na kusezikashane izwe lingabe lisangibona Noko niyakukubona nina ngokuba ngiyakuba nginani ngibe kini ngumoya ongcwele okhuluma ngezilimi futhi unikeze incazo yena lowo onisindise esonweni uJesu Kristu ofanayo
It's coming
ufikile bathathu ayidunyize inkosi iqaphilele lokho na kulokhu ukuthi phumani 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 niyabo kubizela ngaphandle kulungile niyezwa ukuthi lokho kuyini manje ibhayibheli liyakukhuluma uma kuba nezihambi lapha ibhayibheli likhuluma ngokukhuluma ngezilimi nezincazo niyabo ngakho uma kukhulume ngezilimi futhi kwahunyushwa kodwa gays prophet niyabo kunjalo akusise na isiprofeti manje phumani manje inkosi ibonakala isho ukuthi izoninika ithuba manje niyabo into elingakaze niyibone ngaphambili into ezoyenza manje asikukhole lokho ngaye yonke inhliziyo yethu manje sivele nje uBilly nami ngenkathi siya eNdiya kulolu hambo lokugcina sinesiqephu esiphuma ephepheni futhi sasithi ukuzamazama komhlaba kufanele ukuthi sekwedlule izinsuku ezimbala singakafiki lapho babazi ngiyabo iNdiya ayinazo izintango njengoba ninazo lapha izintango zocingo acosha amadwala futhi yenze inqwaba yezinto zawo akabani amapofu ngempela nezinyoni ezincane zakhela izindleke zazo kulamadwala ukuthi ke izinkomo nezimvu zingene ngakusika bese zima ngakulezi zindonga umelanga libalele ukuba zihlale zipholile kodwa abaqaphele izinsuku ezithi azibe mbili izinkomo zingenanga zahlala ngonga phandlele izimvu zaqoqa ndawonye zase ziququbala ngakwenye nenge zase zincikana endle ukuba zihlale zipholile izinyoni zonke zandise zaphuma izindongweni babengazi ukuthi kwakuzokwenzakalani kwase kugala kuzamazamo komhlaba futhi kwazamazama izindonga zawa zase zibuyake izinyoni ezincane zase zagele izidleke zazo futhi ezingqumbini zamadwala nezinkomo ziqala kungena futhi manje bukani uma lokho kungesiyo uNkulunkulu ofanayo wakwazi ukuzexwayisa ukuba ziyongena emkhunjini izinsuku zikanawa futhi uma uNkulunkulu akwazi ukwenza lokho futhi akuxwayise izinyoni ngokuzibonela kwakwemvelo futhi akuxwayise izinkomo nezimvu ngokuzibonela ngokwemvelo ukusuka kulezo zindawo ezinkulu ezindala oluzowa uNkulunkulu uzama ukuxwayisa abantu bakhe namhlanje ukusuka kulezo zindawo ezindala zabafundisi oluzobuthukela phakathi ngolunye lwalezinsuku ngokuba kufika kwenkosi sekusondele asikhulumise amakhanda ethu Nkosi Jesu ngizwa ukuthi sekuyisikhathi sokuba ngime manje futhi sekuyisikhathi sakho sokuba ukhulume baba ngizamile ukutshela abantu ukuthi unguyena izolo namuhla laphakade ngizamile ukukufakazisa ngemibhalo ukuthi wawuyini nokuthi wazikhomba kanjani wena uqobo manje ke ngiyakumbula futhi ukuthi wala ngcwele sahluko seshumi nane nevesi leshumi nambili wena wathi okholwayo hayi ozenzisayo okholwa yimi imisebenzi engiyenzayo mina nayo uyakuyenza bekungenzeka kanjani noma yini enye baba na ukuba besingedlulisela ukuphila kusuka ezihlahleni zepheya kuye ezihlahleni zepetshisi belingathela amapheya ngokuba ukuphila kwesihlahla samapheya bekusepetshisini
If the life that was in Christ,
futhi bawosazulini uma kuphila kwakukuKristu umqondo wokuye umoya wokuye wethembise ukuba kithi khona ke siyafakazela lokho uma engumvini futhi thina singamagatsha ukuphila kuvela emvinini Nkosi masibe amagatsha kulobo busuku
We realize that the vine does not bear anything.
Siyaqonda ukuthi umvini awutheli isithelo. Wahamba kodwa ubuye ngesimo sokuphila namagatsha lithele isithelo.
Your voice
uma nithi kulentaba ngubuleka futhi ngingangabaza enhlizweni yenu kodwa nikholo ukuthi nikushilo kuzokwenzeka ngaba nakhe nikushilo uma nikhuleka ulwane ukuthi niyakwemukela nikucelile niyakuphiwa khona oh uNkulunkulu izithembiso ezinjepho uma nihlala kimi nezwi lami lihlala kini kodwa ke gcinani nikuthandayo Oh uNkulunkulu izithembiso ezinje ibandla linazo nokuhlengwa kunje siyaqonda ukuthi asifanele futhi asisoze safanele ayikho indlela githi kuba sifanele futhi yasekubali ukufaneleka kwethu sibuke emhlatshelweni wethu inkosi uJesu yilowo esifite kuye kulo busuku singeniswa ezithembisweni sakhe sibuzisiwe ezwini lakhe lokhu ngokwethu leyo indawo yokucashe kukholwa bezu kwedwala lezwi likaNkulunkulu eliphakathi likagudlukiye ukholwa kuthatha indawo yakho iyakho khona lapho indawo yakhe yiyona yona akukho kungakugudluza ukufa kungeke kwakuzabazamisa kukusuze ithula ngeke lakufihla ufakazisiwe ngosuku lwesithathu wavuka ngoba izwi likaNkulunkulu lathi angikushiya umphefumulo wakhe hayideze angikuvuma ukuba ungcwele wami yabole kubola akukho thune lalingambamba Oh uNkulunkulu yizwi lakho lenze libonakalise kulobo busuku uyizwi futhi vumela amazwi wathembisile akhulunywe kulobo busuku Nkosi futhi bangathi sibonakalise sokuthi uMesiya usemhlabeni futhi sisezikhathini sokuphela njengoba izandla zabona izinkanyezi ezintathu zishaya umuntu ukuba kube ngeyodwa futhi njengoba sibona namhlanje Nkosi izingxenye ezintathu ezingahlukaniseki zikaNkulunkulu ekugcineni kungena emgudwini siyazi zingeyodwa futhi siyazibona zonke lezi zibonakalisa ezinkulu phezu komhlaba okuqhamukayo inkomba indodana kaNkulunkulu isebenzana enyameni yebandla lakhe ukuqhuba umsebenzi wakhe uNkulunkulu wangathi izinhliziyo zenyama zikavevezela wangathi izoni zingazama futhi bangathi kwaba khona ukuphenduka futhi bangathi kungaba khona ukuphiliswa kungaka kulobu busuku kwakho kokubili umphefumulo nomzimba ukuthi abesilisa abesifazane ndawo zonke bazophuma ekungakholweni bazehlukanisa futhi bakholwe kuNkulunkulu ophilayo. Ngizinikela kuwe Nkosi njengenceku yakho, nginikela leli bandla kuwe. Ngiyaqonda Nkosi ole ndaba ukuthi ubungangigcoba kangakanani uma abantu engakukhola khona kungeke kwenziwa. Sobabili sifanele sisebenze ndawonye njengobunye bokukholwa kukaNkulunkulu nakuthi ubalwezi likaJesu Kristu kubone lezi zinto zenzeka. Sibuza umbuzo balumzane sithanda ukubala uJesu futhi baba wethembise lokho ukuthi uyoba nathi. Manje sizobheka wena ukuba ubonakale phakathi kwethu Nkosi egameni likaJesu Kristu ngicela lezi zinto. Amen. Manje ngiyakholwa futhi uma amagalo omkhuleko likhishiwe elokuqala kuye khulwini na kunjalo masithi singebamise bonke ngesikhathi esisodwa. Sizofanele nje sibathole ngamunye ngamunye manje futhi sizonibiza ngamunye ngamunye futhi manje-ke uma ukhubazekile ufuna uhlangothi ungekwazi ukusukuma abanye babazalwane bazoza banilethe emsamo ukuba likhulekelwe imani uma ningena kuma mangaziswe. Elesibili ikhadi lomkhuleko lesibili ngingasukuma ngiyabonga. Elesithathu ubani nekhadi lomkhuleko sizathina ungasukuma na ngokukhulu kushesha manje sifanele sisheshe ngabe yileli nenekazi ngabe line lesithathu ikhadi lomkhuleko na kulungile kulungile yana phansi ugcineni phansi lapho lesithathu Billy wena noma umunye woza kapha elesine elesine ikhadi lomkhuleko lesine ubana nalo na emuva le ngemuva kulungile woza lapha nenekazi lesihlanu nonke nizobizwa ngamunye ngamunye lesihlanu. Ilebi kade nalo mnumzana la nombolo bani lesiyathu na ukhole wenza iphutha le ndoda labe nekadi lesithathu kulungile. Elesine ubani nelesine ikadi lomkhuleko lesine na kulungile. Elesihlanu ubani lekadi lomkhuleko lesihlanu na elesithupha ubani nalelo lesithupha na ngiyabonga woza. Elesikhombisa manje jajani izindawo zenu nje lesikhombisa lesishiyagalombili isishiyagalombili isishiyagalolunye isishiyagalolunye ngabe nginibonile na isishiyagalolunye umuntu akashashise manje ukuze singeza ukuthatha isikhathi esiningi kubo. Lesishiyagalolunye ikhadi lomkhuleko lesishiyagalolunye ngiyacela umunye akangisize abhekisise inabafowethu ningasukuma ningisize nibhekisise. Lesishiyagalolunye alikho lapha na kulungile. Uma kungena kungathatha indawo yakho kungahle kuphume ngishuma elesikhathi eside. Eleshumi ikhadi lomkhuleko leshumi phakamisa isandla sakho ukuze sizobona ukuthi ubani kulungile. Woza ishumi nanye ikhadi lomkhuleko leshumi nanye kungenalo yini nenekazi na phakamisa izandla zakho uma ngikutshela bese kuthi wena uma inombolo yakho ibiza khona-ke uzokwazi. Eleshumi nambili eleshumi nambili ubani onalo na eleshumi nambili woza nenekazi. Eleshumi nantathu ikhadi lomkhuleko leshumi nantathu emuva le ngemuva woza nenekazi uma ungasukuma. Eleshumi nantathu eleshumi nane eleshumi nane liphi na ikadi lomkhuleko eleshumi nane ngaleya-ke emuva kulungile. Woza ngaphambili ngqo nenekazi. Eleshumi nahlanu le ndoda khona lapha. Eleshumi nahlanu ishumi lesithupha ishumi lesithupha ishumi lesithupha ikadi lomkhuleko lesithupha ngale ekholeni ishumi lesikhombisa. Yabo usiye inkundla evalekile i-arena siyababiza ngamunye ngamunye aninamjawo omkhulu ngale futhi nigxume ningene niyazi sifuna uhlelo niyabo inhlonipho yokuzithoba.
Number 16 prayer card number 16
eleshumi lesithupha ikadi lomkhuleko lezishumi lesithupha eleshumi lesithupha ngabe lelinekazi lineshumi lesithupha na ishumi nane eleshumi lesithupha ishumi lesithupha kulungile ngiyabonga nomzane. Eleshumi lesikhombisa usevele uphansi ya ishumi lesikhombisa ishumi lesishiyagalombili kulungile ya awu sebevele bane baningi impela phezulu lapho njengabangama ekhoneni ngalesi sikhathi sizoqala emizuzwini embala ngqo kusukela lapho kulungile. Ibangaki besalayinisa labo bani ongenalo ikadi lomkhuleko asibone izandla zenu futhi niyagula na kulungile. Ngisalicaphunela umbhalo manje awunalo ikadi lomkhuleko nokho uyagula awuze ukubizela umqweni omkhuleko na kulungile. Angaki kule ndlu ongangazi futhi awazi yokuthi angazi lutho ngawe. Phakamisa izandla zakho okulayo niyazi nyabo ukwethembeka kini. Angibonela muyo umuntu engimaziyo. Manje ngingahle ningazi kodwa ngokusobala angikusho lokhu ngani noma yikuphi kulimaza. Angikaliboni futhi angikaliboni. Angiboni namuyo umuntu engimaziyo ngaphandle kokuthi lolu hlobo oluncane lomfothe uzimuka kancane ohlezi lapho omncane. Ngabe ngibuka umuntu ofanele na ngiyalikhotha igama lakho ukuthi ungubani ungowasemizori ngiyazi when you get a chabanekela kanye ngasikhathi manje futhi emsamo manje egumlani uNkulunkulu ukukhona nje kakhulu emsamo njengoba ephandle lapho angazi muntu lapha ukusho nje ukuthi ngiyabazi ngaphandle komfo wethu khona lapha nomfo wethu mo ukwazi ngempela igama noma ukwazi noma ubani ngingahle ngazi ngicabanga ukuthi lona uyisho hleze emuva lapho ngiqinisekile impela lokho kunjalo lo Jim Maguire lapha umfana wetape wehlezi lapha futhi lokho kuphela ngikubonayo ukwazi nokwazi ukuthi bangobani kulungile lalelani ake sithathe indatshana nje njengale besalungiselela enye indaba ebesingayithatha ngenkosi uJesu
Lapha
bangakwazi ukuthi iBhayibheli lithi ngesinye isikhathi kwakukhona owesifazane onomopho na futhi wayengakwazi kabizelanga emgqeni omkhuleko naye kodwa futhi wayengenalo ikhadi lomkhuleko kodwa wayenokukholwa futhi lokho kuthinte uNkulunkulu noJesu uyahamba ngasemgwaqeni lona esifazane omncane wangena ngesinyelela wayesethinte umphetho wengubo yakhe bangako waziyo ukuthi ingubo yasePalestina yayilenga ngokukhululeka na yayiyingubo ende futhi yayinengubo engaphansi futhi niyabo ivimbela uthulu ezithweni zabo ngakho babenengubo engaphansi ingubo yayicosha uthulu lapho behamba futhi ngakho babenengubo engaphansi nalona esifazane wathinte umphetho ngubo yakhe ngomunye wakhe lo Jesu wama wayesethi ubani ngithintile na angikholwa ukuthi wayenzisa komntwana nje angikholwa ukuthi wenza lokho ngikholwa ngokweqiniso wayengazi ukuthi ubani wakwenzayo wathi ubani ngithintile na futhi ngangokuthi abantu abaningi kakhulu bayemgaxile hallo rabbi ngabe lona ngumprofeti waseGalile na oh siyajabule ukubona lapha wonke umuntu unjani uPetro wathi ngozi wamkhuzi babelala ngamanye amazwi uPetro ngahle ukuba washe lokhu ngani lokho kuzwakala sengathi kujwayelekile ukuba umuntu olokukhulu njengawe ukuba athi ubani othinte wena futhi ngikakele selokhu ngikhulume kuwe kube lezandla ezingamashumi amahlanu ezikuthintayo futhi manje uthi ubani ongithintile na ngani abuza kudali kahle ngokwenqondo nkosi awufanele usho into enjengaleyo iBhayibheli lathi uPetro wamkhuza Kodwa Jesu wathi ngiyabona ukuthumile amandla kimi kwakuluhlobo oluhlukile lokuthinta ukuthinta kokukholwa amandla ngokuqina ngiyabona ukuthi ukuqina kwami kuphele amandla ukholo ngithintile ngokuthinta kokukholwa Manje wayengeke akuzwa ngokomzimba ungathinta ibhanti lami futhi kukhona kuningi kakhulu phakathi komphetho wengubo yakhe nomzimba wakhe kunoma kukhona ibhantini lami njengempumputho obadileyo nje emiyema yadini ayikhulu kusuka kuye wathi Jesu wena ndodana kaDavid abobonke labo bali bepongoloza sizwa ukuthi wavusa abafileyo sinamathuna agcwele bona enhlalaba yenyukela lapha futhi bavuse sizokukholwa yabo Labo baxeke niyabo kanjalo njalo kodwa uJesu akazange muze ngisho uBartimeu kodwa ukukhola kwakhe kwamiza niyabo ukukhola kwakhe kwakwenza manje lokhu ukukhola kwesifazane kwamiza futhi wabuka phezu kwaso sonke isixuku wazomtshela isifazane omncane wayesemtshela ngesimo sakhe wayesethi ukukhola kwakho kukusindisile kutshela na umncane nje ojwayelekile isifazane obukeke ubuthathaka futhi waphiliswa Manje wenza nina akazange amthinte impela wathinte uNkulunkulu ngaye Awu manje ke lokho yi bangakwazi lapha befundisa ukuthi ngiyazi bayazi kodwa incwadi yamaHebheru yasho ukuthi uJesu Kristu manje ungumpristo omkhulu onokuzwelana nobuthakathaka bethu kunjalo na bangakwazi lokho ezithamini na awu uma engumpristo omkhulu ungumpristo omkhulu ofanayo ayilokhu enguye njalo ngeke omunye umlamuleli phakathi kukaNkulunkulu nomuntu kodwa umuntu uKristu uJesu manje ke uma nguyele izolo namuhla naphakade futhi nimthinte ngendlela efanayo enza ngayo futhi angathintwa futhi uma beningemthinte ngendlela efanayo enza ngayo bengephendule yini ngendlela efanayo aphendula ngayo ngalokho bathi uma nguyele izolo namuhla naphakade na kunjalo na yabo into kuphela ezofanele uyenze ukumthinta manje hayi nithinte omunye wabazalwane benu noma nithinte mina lokho lowo njengabafowenu niyabo kodwa thintani yena ukhola kwenu kuthinte yena khona ke uzosebenzisa ithuluzi lake futhi uzoba yini uzokwenza okufanayo namhlanje hayi lokho uyekwenza njalo unguye namuhla naphakade niyakukholela khona ngakho manje ufuna nina nonke ukunakisisa kwenu wonke umuntu uhlala endaweni yakho ngqo okwemizuzu embalwa elandelayo futhi nikhuleke manje kuyinto enkulu kwenyukela lapha futhi ushumele ivangeli lingenza abantu empeleni abake baba ngogweva nabagembulu nezifebe nayonke eke into phandle emgwaqeni ukuba wahlala ezindaweni zasezulwini kuKristu Jesu futhi ungakuzi ukuphefumulela kukamoya ukuba kukukhuphulela endaweni uze ithethele wena oqobo futhi utazuluke kakhulu amen no haleluya izindumiso kuNkulunkulu leyo yinto esimangaliso
but then
kodwa ke kunezo zithamele zifanayo nevangeli lishukayela futhi lisho ayeyiko manje ukukhombisa futhi emuva ngo engofanayo manje kulomuqo omkhuleko omi lapho angicabangi angiboni noyedwa omuntu kulomuqo engimaziyo akukho muntu uma ngamunye wenu yokulowo muqo omkhuleko beyizihambi kimi anginazi niyazi ukuthi angazi lutho ngayo phakamisa isandla sakho ngamunye wenu emgqeni omkhuleko owaziyo ukuthi angazi lutho ngawe phakamisa isandla sakho kulungile ngithemba ukuthi bekungumuqo wonke omkhuleko manje angazi namunye wabo manje ayindlela kuphela futhi uma noma ubani cabanga ukuthi lokhu kuyiphutha ngenyukela lapha futhi uthathe indawo yami niyabo uze wenze into efanayo khona ke ungasho lutho ngalokhu ujesu wathi uma ngikhipha udeveli ngomunwe kankulunkulu abantwana benu bawakhipha ngani na ngamanye amazwi nguboni abanaye engcono na niyabo manje sibe nesikhathi ukuthi wonke umuntu useqale kucabanga ngesiko elidala ukubekwa kwezandla futhi lokho kulungile kodwa manje bazalwane bami abange befundisi ngifakazeleni nje lelo kwakuyisiko labajuda niyabo ujari wathi woza ubeke isandla sakho phezu kwendodakazi yami futhi izophila kodwa umroma owezizwe wathi angifanele ukuba uze phansi kophahla lwami khuluma izwi nje kunjalo na yizwi elakukhulunge abezizwe niyabo sifanele sikwenze lokho uma lowo mroma wakwazi ukucabanga lokho umheteni owayesanda kumbona nje izizathu wayekwazi lokho amazwi kajesu kristu wathi ngingumuntu ephansi kwegumi ngithi kulomuntu uhamba uyahambe nalona eze uzofanele eze ngoba uphansi kwami wayekhombani na ukuthi konke kugula nazo zonke izifo kwakuphansi kokuyalela kukajesu kristu yebo unumzane unegunya futhi uma besingamuze khuluma khona-ke lokho kuyemkhomba engonathi bekungakukhulu kangakanani phambi kwenu bezizwe kulobo busuku kwazi nokwazi ukuthi uphakathi kwethu futhi siyafinyelela phezulu futhi siqonde singasho ukuthi benem ubeke izandla phezu kwami umfethi Robert noma okwami omuke umuntu kodwa ngukukholwa endodaneni kaNkulunkulu uthi ngiyakwembukela Nkosi Jesu lapha uyangiphilisa manje uma ezozikhomba yena uqobo futhi afakazise ngevangeli ukuthi lapha nje kakhulu impela manje njengoba wayekhona ngaleyo nkathi ngifakazisile kini lowo ngumaka wakho okhombayo kunjalo na ethembisa ngezinsuku zokugcina ukuthi lezi zinto ziyakwenzeka futhi silibonile ibandla lingena ngqo kugogo Luther Wells Pentecost futhi kwehlela ngqo ekugcineni yabo futhi silapha unyaka waselawudekiye unyaka wesodoma futhi silapha koze ifike macala wonke ezwe futhi ngiyakholwa konke ifihlela kankulunkulu selivele lishingayele vele manje sekuyinkomba kakristu phakathi kwabantu bakhe unkulunkulu esebenza enyameni yomuntu manje ndaba ukuthi ubengangigcoba kangakanani nizofanele nigcotshwe nani ukuba nilikhole niyabo nguwo ozokwenza ukuthinde niyabo futhi sobabili ndawoke senza ubungi anginazi aningazi kholwani nje nami ngiyakholwa khona-ke uNkulunkulu usithathe sobabili ngesandla lo ngunkulunkulu manje-ke niyabo Ngabe lathi uma nonke likhuluma ngezilimi bese kufika oyedwa phakathi kwenu ongafundile lapho kungabi bikho umushayo bona ke uyothi ngiyahlake kodwa oyedwa kaprofethi futhi embule imfihlo yenhliziyo khona ke bonke bayowa phansi futhi bathi uNkulunkulu nani nginokubonga ukubona lelo suku lufika ukuphila isikhathi eside ngokwenele ukubona phakathi kwebandla libizele ngaphandle ngiyakhumbula akuye eBabiloni akuyange eSodoma waye kwabe zizwe ngaphandle abakhethiwe lezo izibonakalisa abasibonayo banazo zabo phandle lapho amaqembu abo ezinhlangano zokuqhubeka kodwa lena yinkosi uJesu Kristu ezimbuyeni sikamoya ongcwele ehamba phakathi kwabantu bakhe yenze into efanayo ayiyenze ngenkathi wayelapha emhlabeni ezikhomba yena uqobo nomlobokazi wakhe hayi bandla kunomehluko phakathi kwebandla nomlobokazi hayi kushumayela imfundiso ngoba angikwenzi lokho kodwa enkolelweni yami ethobile kazi uyahamba wedlula noma ibandla liyahamba ledlule ekuhlushweni uPaul ethuba ukulihlanza kunjalo kodwa umlobokazi ngakwenza ungena ekuhlushweni ngaphambi kwalokho isikhathi somlobokazi sokubizela ngaphandle ngakho manje ngiyakholwa isikhathi sokubizela ngaphandle ngiyaxolisa abafowethu bengafanele ngishumayele imfundiso bangahle babe ne ungahle kwehluke uma wenza akufani nje nokudla uphaya amasheri lahla inhlamvu futhi udle uphaya uyabona kunjalo ulungile kodwa ngikhole ukuthi laba senza khona iphutha lapho abanye bethu bekhole omunye uthi ledlula kuko futhi omunye uthi impela ibandla lizokwedlula kuko kodwa impela kunebandla lapho phakathi eBabiloni bandle lapho eSodoma kunobakazi ubizele ngaphandle ehlezi phezulu lapho elinde ukufika kwendodana kunjalo yebo mnumzane yilapho isibonakaliso senziwa khona haye zansi phakathi kwamahlelo kwelikhethiweyo manje phambi kwaNkulunkulu engimele futhi angiqambi manga yena ngumahluleli wami ngesizotha yasho ukuthi akukho umuntu kuyomuqa njengoba sengike ngakhumbula engike ngambona empilweni yami akukho umuntu ngaphandle kwalabo engibabizile phandle lapha engazi into eyodwa ngabo noma engake ngababona neBhayibheli lapha ngaphambi kwami manje uma uJesu engiyele izolo namuhla laphakade njengoba ngintshelile futhi niyazi ukuthi ngisuye usiyazo zenkolo ngisuye umshumayeli njengalokho engikubiza njengabelusi beni lapha abagcotshelwe kushumayela lokho lokho ubizo lwabo lolu ubizo lwami manje lugcotshelwe ngomoya ongcwele kudedela uNkulunkulu ageleze ngabantu bakhe yebo manje nizokukhola na uma ezazikombisa yena uqobo phakathi kwabantu bakhe kulobu busuku ukuthi wethembise useyisikashana nezwe lingabe lisangibona abangakholwayo angeke bangibona qhabo baphandle lapha eSodoma kodwa ngiyibona ngokuba ngiyoba nani ngibe dini ngisebenze ngiyenzayo nani niyoyenza eminingi kuna le niyoyenza ngiyazi King James ithi eminingi kodwa jola emphatic dialogue futhi nibone ukuthi ayisho ukuthi King James ithi emikhulu kune angeke nenze ukukhulu kulokunye akukho bekungenziwa kube ukukhulu kulokunye waphilisa abagulayo wavusa abafile umisa imvelo wenza yonke into eyayikhona kodwa eminingi niyoyenza ngoba umele nje kumuntu oyedwa labo uJesu Kristu uNkulunkulu kodwa manje uNkulunkulu phakathi kwebandla lakhe ndawo zonke eminingi kunalo niyoyenza ngokuba ngiye kubaba ukubuya esimweni sikamoya ubaba moya insika yomlilo efanayo ehola abantu abadlula ehlane eyahlala kuJesu Kristu yabuyela kuNkulunkulu futhi wathi ngivela kuNkulunkulu futhi ngiya kuNkulunkulu aphelani ukuthi kwenzekani mas yane sezelo uSawulu waseTshazu endleleni yakhe ezansi washaya wawa phansi kaloko kukhanya okukhulu njengoba ngishila izolo ebusuku wathi leyo kwakuyinkosi wathi nkosi ungubani na wathi nginguJesu yabo Nanza lo thiko mlilo efanayo lokho kukhanya kufanayo phakathi kwethu kulethe kuphilo kwakwenzayo ngenkathi kwakukuJesu Kristu wenze into efanayo bandleni lomlobokazi namhlanje niyabo nizokukholwa yena manje kwangathi inkosi uNkulunkulu ngafika futhi ikhuluma kwalokho engikukhulumile ngaye lokho kukhona kulula manje uNkulunkulu ezulwini uyazi niyabo ukukhola nje lokho ngenkathi wayehlangane nami endle lapho wangitshela lokho lakho. Futhi nako ngimile kulobu busuku. Ngimile. Ngiqakele kunebantu abangamakhulu amathathu amathathu. Noma ngaphezu ngaphakathi lapha. Futhi ngime phambi kwendeke ezigidi. Futhi ngenza ukuphonsela inselelo omhlabonke. Futhi angeke akwenzi uNkulunkulu. Lokhu akusiko lokho engikushilo. Yilokho akushilo yizwi lakhe. Manje ngifuna wonke nje umuntu ezigcine ehloniphile ngokuzijoba ngenkathi kuyaqhubeka uma kuqhubeka manje uma kungaqhubeki uma engafiki khona-ke akukho neyonde into engingayenza kodwa mhlawumbe kuqala umuqo omkhuleko ngibeke izandla kwabakhulayo futhi ngibakhulekele bese ngiqhubekele ekhaya kodwa yilokho kuphela engingakwenza ngeke ngingumuntu ngingumfowenu niyabo manje kodwa manje uma umoya ongizwele ungenza into egqamile futhi nicabanga ukuthi iyamangalisa uNkulunkulu inekhonzwayo mkhonzeni kakhulu njengoba nifuna kodwa manje futhi ningashuthi izithombe ningabanikisi malambo ngoba ngukukhanya bangako sewake wasibona izithombe zakho na niyazi impela sisewashington dc niyabo kulungile manje ngokuhlonipha ngokuzithoba futhi ngifisa sengathi nina nisemuva kwami beningakhululeka ngempela manje ngoba ngibhekisise izijameli futhi mhlawumbe kusasa ebusuku ngizozama ukuza ngapha niyabo manje angazi uNkulunkulu kuphela wenza isithembiso kodwa uma ezozikhomba yena uqobo lapha banumzane ezithanda ukubona ujesu futhi lokho yindlela kuphela ukuthi nina ungeke ozifanisa nalokho ngoba lokho lokho isimangaliso yindida impela kuyindida niyabo indida iyisimangaliso into engeke yachazwa manje naku kubo wesifazane anginawo nomncinyane umqondo omunye ukuthi lo wesifazane umele ini lapho kunoma ubani omunye engazi ngaphandle uma kungumuntu lapho omaziyo ungowesifazane nje emi lapho kodwa kuyenzeka kubo wesifazane kuyafika empondweni wami isithombe siphelele sikajohane ongcwele wesine owesilisa lowesifazane bebonana njengoba inkosi yabonana nowesifazane emthonjeni niyabo manje uma lelinikazi limi lapha nami ngingahle kuba liyagula mhlawumbe aliguli mhlawumbe linenkathazo yasekhaya mhlawumbe linenkathazo yezezimali noma mhlawumbe limele lapho omunye omuntu mumbe angazi likhonela ini lapha angeke nje ngalitshela ngoba ngazi angazi kodwa lona liyazi manje uma ngenyuka kanjalo futhi ngabeka izandla phezu kwalo futhi ngathi ngibeka izandla zami phezu kwakho dede wethu utume uNkulunkulu fanele uphile ngoba iphepheni lathi ngibeka izandla kwabagulayo bayosila amen qhubeka ngendlela yakho uthokoze uphilisiwe awu lifuna ukukholwa lokho lokho kulungile ngoba lowo ngubhala babeka izandla kwabagulayo bayosinda lelo yiqiniso yilokho iphephelela kushoyo kodwa uma umoya ongcwele uma lapha futhi ulitshele into eliyenzile into ethize kale isemuva phansi empilweni yakho lokho elikwenzile elikwenzayo manje lokho elikukholelwa lapha lokho elikufunayo manje khona-ke liyazi lizokwazi ukuthi kuyiqiniso noma cha khona-ke liyazi lokho kufanele kuvele amandlela athize angaphezu kwemvele manje kuye ngokuthi lifune kukubeka kuliphi izinga njengobhelizebhule noma njengowesifazane emthonjeni siyazi umesiya uyokwenza lokhu yabo manje-ke noma yimuphi lokho ngumklomelo walo liwutholayo kodwa khona-ke uma engalitshela lokho ebelikade liyikho futhi uma kulungile lizokhomba ukuthi kulungile bese kuthi-ke uma azi lokho akade liyikho impela lingamethemba ngalokho athi liyoba yikho ngabe kunjalo uma lingamethemba ukwazi ukuthi ube yini liyazi noma kunjalo noma qha khona-ke lithini kalokho azoba yikho na lesi yakusiza isikhathi esimangalisayo na uthi umiseleni futhi Branham na ngilinde yena kuyikho impela impela uma kungafiki angeke ngiweze lokho kuphela ngilinde yena nje kunjani yabo siculelelo hube lidala khona kuphela sinika indlela yalo ngokukholwa ngokukholwa Oh, Lord. manje egameni lika Jesu Christ ithatha wonke umoya phakathi lapha ngaphansi kokulawula kwami ngokwenkazimulo kaNkulunkulu manje ehlalani nithule ngempela manje nina nizibonile lezo zithombe futhi ngiyohlangana nani ngelinye ilanga sihlaleni sakhulela sika Christ akuqhalile ngamafida amabili kusukela lapho ngimi khona manje kunjalo manje uma lokhu ngumoya ongcwele ofanayo noma ubani uyazi ukuthi ingelosi yesivumelane kwakunguJesu Christ owahola u-Israyeli edabula ehlane futhi uma ezoza manje futhi ngishilo ukuthi uyilokho kukhanya angazi nje ukuthi kukuphi kodwa kukhona lapha eduze kwami ngiyakuzwa futhi ngiyazi kulapha manje uma kuzothatha impilo yami imicabango yami uqobo kwehlukanisa komoya kwami yonke into esuke kimi futhi kuveza okwakhe uqobo khona ke nguKristu manje nonke nizokholwa uma ezokwenza na kulungile manje hloniphani ngempela ngizodingeka ngikhulume nenenekazi umzuzwana nje manje noma ngabe ubani ongunjiniyela walombhobho lapha ibhekisise ngoba uma usebhobhweni uphelile lapha ubeke indawo ethize phansi empilweni yomuntu ubeke indawo ethize njengokuba nje ngokuba kwelinye izwi futhi ngifanele nje ngikhulumile futhi ngisho ukuthi ngibuka kuphi bese kuthi-ke ngoba kuzongishiya futhi khona-ke angisakukhumbuli engikushilo niyabo ngakho bhekisisani umbhobho noma ngabe ubani ngisakhuluma nenenekazi njengoba nje inkosi yethu yenze kwesifazane nje ukukhuluma naye ukubamba umoya wakhe ngoba ngiqale ngokushumela esikhashana nene sedlule futhi kuthi ukuba uhlobo ngaphambi kokuba ngisuke endlini usuku ngiyazila futhi ngikhuleke futhi kuseduze kwami ngempela futhi nje ngingavele ngingene ngqo kukhulume omunye umuntu bese-ke ngingena ngqo epulpiti kungcono kakhulu kodwa nje ukuba lapho kulobo busuku khona-ke ngifuna ukukhuluma nenekazi manje nenekazi inkosi uJesu inkulu futhi iyayifile kodwa iyaphila kuze kube phakade uyakukholwa lokho na ngiyakholwa uyakukholwa manje thina simile lapha njengowesilisa lwesifazane abayofanele babhekane noKristu ngelinye ilanga sisifanele simbone kodwa ngiyabona ukuthi ungumKristu ngoba ngithe nje masinya ngikhuluma khona-ke ngizomoya wabo ungena manje uma inenekazi lizofakaza eqiniso khona manje lizo ukuzo kuyinqaba ngempela njengokumnandi ngempela kufudumele manje uma ungabuka ngamehlo akhe wena ungakaze kubone nakho lapha ngqo phakathi kwamnalo uyabo uhlobo lokukhanya kwelilambe litsha libe phuzi kuzinza phezu kwenenekazi ngqo khona manje futhi egameni lenkosi liyaqonda ukuthi inethize ilenze lizizweke likahle kakhulu okwehlukile kunalokho wena nje uyazi ukukhona bomfowethu ungeke beze lokho uma lokho kunjalo nje phakamisa isandla sakho kubantu uyabo ya manje khona lapha ngibuka ngqo inenekazi uxhumane kuphelele nako inenekazi likhathazeke ngento ethize futhi lokho kungukuthi linethunzi kunesithunzi elimnyama phezu kwesifazane futhi ukhathazekile yebo ngumdlavuza linomdlavuza nalowo mdlavuza usesandleni sakhe emnweni wakhe kunjalo esandleni sakhe awuboni lapha kodwa kusesandleni salo noma kanjani kunjalo kungani ngokuguquguqukayo lokho umuntu mumbe akucabangayo ungazami ukufihla imicabango yakho manje ngingawubamba lapha ngumoya ongcwele umuntu mumbe uthe ukuqagelile lokho angikuqagelanga lokho angimazi wesifazane manje angikuqagelanga lokho angikwenzanga hawu lapha wena nje angiwuboni lapho ngimi khona use lapha kulungile ngidlise isandla sakho ngibuke uyangikhola ukuthi ngincika uNkulunkulu uzokwenza lokho na kulungile asiye wenge indawo ethize yebo uyikholwa futhi ufanele ukholwe ngenxa yalokho ngake ngakukhulekela kanye isikhathi eside sedlule unomdlavuza futhi waphiliswa wena uthi uyamazi owesifazane bengingamazi angigazi ngimbone empilweni yami njengoba ngazi kuphela kumbona kulo mbono lapha ake ngiyikhombise into ethize unomuntu mumbe enhlizweni yakhe amkhulekelayo loyo ngumnyeni wakhe ulapha uma ngizokutshela ukuthi yini indaba ngaye uzokholwa ukuthi uzophiliswa na kulenkathazo endlala engasesinyeni futhi lowo ku-isho kanje inkosi yebo uJesu Kristu uyakuphilisa.
You believe?
Yakholwa banomzali sithanda ukubona uJesu uyena izolo namuthela phakade uyakukholwa ukuthi kuyindodana kaNkuluNkulu na.
Now how many of you believe?
Manje bangaka mbele bakholwa ukuthi kuJesu Kristu na. Ubani nokukholwa nje ngingangabazi kodwa uNkuluNkulu ukhulu nje namhlanje njengoba wayiloke njalo. Manje washo njengokuthi nje banumzane sithanda kumbona manje uma lokho kwenzwe sifazana emthonjeni phansi kwalezo simo isimo sakhe somoya igoda lokho kuba yisibonakaliso sikaMesiya futhi ithina abafuni beBhayibheli futhi izicwaliswe ngomoya ongcwele bekufanele kwenzeni kithi na. Njengoba bengihlala ngicabanga njalo ngenkathi uMariya ekhululiswe ngomoya ongcwele omsibekele futhi wadala lengane wamtshela ngokwakwenzeka wagijima wenyuka kuyobona umzala wakhe u-Elizabeth owayenezinyanga eziyisithupha noJohane umkaZakariya futhi babengabazala. Futhi ngenkathi uMariya etshela u-Elizabeth ukuthi naye wayezoba lengane engazi indoda ukuthi umoya ongcwele wawuzoyiletha futhi wathi bamqamba igama lakhe ngokuthi kuJesu. Niyazi uJohane omncane futhi wayenezinyanga eziyisithupha esizalweni sikamama futhi wayengagazi anyakazi namanje. Yabo lokho kungaphansi kokuvamileyo cishe izinyanga ezimbili noma ezintathu nengane yanyakaza kodwa lokho kwakungaphansi kokuvamileyo. UJohane omncane wayefile esizalweni sikanini kwathi nje ukubingelela kukamariya kungafika endlebeni yakhe wathi ngizomqamba igama lakhe ngokuthi uJesu okokuqala ukuba uJesu Kristu aze akhulunywe yizindebe zabantu kwaletha encane ingane efile aphile esizalweni sikanini. Ufanele kwenzeni kosilisa noma wesifazane ozalwa ngumoya kaNkuluNkulu na? Ngiyabo bekufanele kwenzeni uma sazi ukuthi siphile izinsuku zokugcina umbhalo onqatshelwe phakathi kithi phakathi kwethu kulobusuku phezu kwamaphimbo ethu phandle laba kubona uJesu Kristu asinika isibonakaliso sokugcina phambi komlilo na? Bekufanele kwenzeni kithi na? Kusithumele emadolweni ethu ekuphendukeni. Ngilinde umzuzwana nje impela ukuthi ukuzithuntutha kukho ngoba kuqeda amandla. Uma kwaqeda amandla indodana kaNkuluNkulu amandla aphuma kuye bekungangezani mina isono esisindiswe ngomusa na? Manje nangu wesifazane osemusha njengangabe yilo olandelayo ngabe yilesi sawubona bengijigile bengingazi sizihambe omunye nomunye ngethemba asazani angikwazi futhi umncane kakhulu ngeminyaka kunami futhi sazala cishe amamayela ngokuhlukana ukubonana kwethu kokuqala kodwa uyangikhola ukuthi ngikumprofeti kaNkuluNkulu noma ngiyaxolisa ngiqonde ukuthi inceka kaNkuluNkulu na lokho kuyabaguba abantu sizathu lokhu kusethephini. Uyangikhola ukuthi nginceka yakhe na? Uyakhola ukuthi uJesu Kristu nguyena ezolo namuhla naphakade na? Futhi uyakukhola lokho wena lokhu kukhanya ngikhuluma ngakho ukuthi lo ngumoya kaNkuluNkulu umoya ofanayo lo nsika yomlilo yadabula hlale nabantwana bakaIsrayeli yabolakaliswa na ifanayo engena etilongweni ngalobo busuku lokho kukhanya noSimon Petru futhi yavula iminyango yasejele yamkhipha wakhululeka na? Uyakholwa ukuthi ngelinye ilanga uyongena futhi yasikhulule na? Uyakukholwa nami akufike ethuneni futhi yavula iminyango ngiyophuma phakathi kwabafileyo ngithemba yena ulapha kulobo busuku. Akumangalizi yini ukwazi ukuthi azidingi ukuthatha kwazi kokudabuka kwezinto okuthize komuntu na? SineBhayibheli lapha elikhuluma ngalokhu futhi nangu ukuba akhombe ibandla lakhe ukulinika ukukholwa kohlitshwe ukuba lihlitshwe ubengahlala kanjani umuntu ethule du. Ngikhuluma nenekazi nje manje angilazi nazi isandla sami angigazi ngilibone ngokwazi kwami nje uma ngingakwazi nawe ungangazi ukuze abantu bezo omunye uthe leyo ndoda ebengikhuluma kuye namhlanje ezansi lapho ecosha amakani ishilo ukuthi abantu bathi uNkosi Branham uze neqembu lakho uqobo ubazi kanjalo ke ngifunga ngokuqinile phambi kukaNkulunkulu angigazi ngimbone lo sifazane empilweni yami njengoba ngazi noma kukho umuntu munye kulomuqa uma sizihamba uqobo ngokoqobo thele wethu angikwazi noma lutho ngawo phakamisa isandla sakho uma ngingakwazi futhi awazi nakho ke angigazi ngimbone isifazane kunjalo kodwa ngazi umuntu umumbe umi lapha nathi osazi sobabili usondlile zonke izinsuku zokuphila kwethu nguye ngimethembaye nguye ngimkholwayo. manje uma ngingakusiza futhi angakakwenza bengingekufanele ukukhuluma ngalelizwi angifanele empeleni kodwa uma bengingakusiza futhi angakakwenza kodwa into yokuphela ebengingayenza kuba ube lapha futhi ugugule ubuzwa thi Jesu ngiphilise bezwa thi sengivele ngikwenzile ngenkathi ngive eCalvary yalinyazwa ngenxa yezibambeko zethu lapho inani laxazulula laqedwa Kodwa manje ngingafakazisa ukuthi wayenguJesu ngokukukhombisa isibonakaliso sikaMesiya ukuthi wayenguJesu futhi wethembisa ukukwenza okunjepho hey akukho ntuba nje kaDevil ukuba abaleke ikhona na uvalelwe ekukhonini akamangalisi na ngifuna isizathu bengisho lokho ngibhekisise into ethize yenzeka inelekazi lisanda nje kuphuma ekuhlinzweni kunjalo ngabe kunjalo na Ikatazo yabesifazane futhi ubenokuhliza ube kunjalo na futhi ubhethe ngubhela amandla ngempela nokugula kwemizwa akunjalo lokho na kulukhuni kuba usinde kuko futhi uzile futhi kulobusuku ngaphambi kokuba uze ukhulekele ukuthi uzokwazi ukufika lapha futhi ukhulekele emgceni ngabe lokho kunjalo na phakamisa isandla sakho angifundi wona umqondo walo qhabo qhabo uma ngikutshela ukuthi ungubani umoya kaNkulunkulu yazi ukuthi ngabe kuyiqinise noma cha awuzi ukwazi na ungakwenza ukukhole na uzokhole ngenhliziyo yakho yonke na nkosikazi Gideon kholwa kunjalo hamba ekhaya uJesu Kristu uyakusindisa futhi kholwa
Let's say praise the Lord.
Ngiyakholwa na asithi ayidunyize inkosi. Hey bakithi ini ngibali lokukholwa nje kuNkulunkulu ningangabazi Kumlani lo bekungu isho kanje inkosi bekuzisani ukuthi ithini yabo mbone ungenge into no isho kanje inkosi ungenge awubona mnunzane ngiyisihambi kuwe singabe izinhlanga ezimbili ezahlukene ngisho njengozifazane emthonjeni kodwa uJesu wamazisa uNkulunkulu wenza ngakazi linike bonke abantu izizwe nezindawo esakhulisa kuzo futhi zaguqule imibala yethu akuhlangene ngalutho nathi singabafo wethu izidala sonke zivela kwaDamu kunjalo kodwa izinhlanga ezimbili ezihlukene zibonana lapha kulo busuku njengoba kwenza njengaleyo nkathi uma uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu ingembula kimi ukuthi yini emele lapha ufuna uyakhola ukuthi ibizo kunika khona na uyakwazi ngiyabonga mnumzane uyakwazi
all right Then your stomach trouble will leave you and your diabetes will be gone.
Kulungile khona ke inkathazo yakho esizokushiya lesifo sakho sikashukela sizobe sesiyambile uyele ekhaya uma ukholwa konke kuyenzeka. Manje noma ubane kabona emsiza phezulu lapho kukhona into ekukhubazayo kuye angazi angikazi ngimbone isifazane uyizihamba uqobo ukuba bengingamphiliza bengingakwenza ngikwazi. Manje buka ngapha dadewethu uPetro noJohane lokho nje kungukubamba niyabo kunabantu amacala onke niyabo niyamkhumbule hole bubuthe ngaphandle komuzi kanjalo njalo niyabo ifike kuye uqobo niyabo wonke umuntu ungumoya ophilayo niyabo futhi kungukuba kuguqule kukukhiphe kukholweni ndawo zonke manje ngeke ngaphilisa ngiyakwazi lokho ngingumuntu njengoba nje umnyeni wakho bengaba nguye uyihle kumbe noma yimubo munye ngingumuntu isitalo singumuntu nje kodwa yena unguNkulunkulu kunjalo manje kuyiqiniso ukuthi ukukhubazeka kwakho yisifo samathambo futhi unesifo samathambo sibi siya ngokuba sibi ngaso sonke isikhathi kunjalo futhi yenye into unesimo sokugula kwemizwa ezinzima ngempela unenkathazo yesinye kunjalo iBP unezifo nje ezilakanyayo kunjalo awusuye walapha qhaba uvele eCalifornia uyele muva futhi ukholwe uzosinde egameni likaJesu Kristu yiba lokholwa Ngiyakholwa na kulungile asiphakamise izandla zethu nje futhi sithi ngiyakubonga Nkosi Jesu futhi Nkosi Jesu sikunika udumo lenkazimulo ngako konke ukulunga kwakho nesiyawugithi egameni likaJesu Kristu amen yibali nokukholwa nje futhi nikholwe
Now look at her walking away look at there
manje mbubeni usuke hamba bugani lapho yabona yabo cha nina idukise inkosi amen uJesu Kristu kuyelezela namuhle laphakade akawaqamba manga ukhuluma iqiniso anitshela khona kuzoba ngaleyo ndlela nje uyelezolo namuhle laphakade akehluleki neze manje noma ubani ukholwayo lokho uma uzokubukela kuzosebenza into efanayo phezu kwakho into kuphela ezofanele uyenze ngokukholwa.
Now, everybody in the audience believing?
Maje wonke umuntu ezithamelile uyakukhola na kulungile wena ke wena leyo mithambo eyimiqhaza na ucabanga ukuthi uNkulunkulu uzokuphilisa kuya kwenza usinde na uyakukhola na kulungile izokushiya ke ufuna ukulibuza ubani ubani emthindile na akazange athinte mina ngabe kunjalo na wena ke uyakukhola na uyakukhola ukuthi lobo buhlungu ohlangothini lwakho buzosuka na uphethe ubuhlungu ohlangothini lakho kulungile buzohamba.
I challenge you to believe
it. Jesu Kristu lifanele nikholwe nokho manje lolo silisa nango silisa njengo Simon Petru ndombe osilisa wokuqala oze kulobo busuku ngiyakhola wesilisa uza phambi kwalapha njengenkosi uJesu wesilisa uSimon Petru weza phambi kwenkosi uJesu wesilisa ngicabanga ukuthi kade kungabe sifazane manje sekungo wesilisa. Manje uma enguyena izolo namuhle laphakade kwela ke uzoba njengoba wayenjalo ngaleyo nkathi ngabe unjalo na manje angimazi silisa ubawa sezulwini yakwazi lokho angimazi ungwesilisa nje omi lapha kwelo Jesu Kristu yamazi. Futhi uma uJesu Kristu engembula kimi ukuthi uze ngani na noma into ethize ngayo futhi uzokukhuluma uyazi ukuthi ngabe kuyiqiniso noma cha wesilisa uzokwazi futhi uma noma ubani lapha emazi bazokwazi kodwa angikwazi ngizodingeka nje ngilinde kodwa impendulo ilapha ilapha inguKristu kunjalo futhi siyakukholwa.
This is
a manje lolu udabula uqedana amandla luqedana amandla kakhulu kakhulu futhi ngithemba ukuthi nizokholwa futhi nibe nokholwa manje ngingakwazi mnumzane futhi njengoba nje umunye walethe Simone enhla phambi kwenkosi uJesu manje angisho angisiye inkosi uJesu yebo ngikumuntu nje kodwa ngizama ukusho ukuthi ulapha phakathi kwabantu futhi ngifune babone futhi uma bengakubona lokho konake ngempela baba ngakholwa futhi bakwemukele ngakonke uma lesi sithembiso uma izokwenza angeke nje aphumele labo bese ngena lapha athi ngizokuphiliza ngizokuphiliza okwakhe lokho bekungaphikisana nenzi lakhe niyabo usevele kwenzile lokho nje into yokugcina angayenza ngokufakazisa nje ukuthi ulapha kugcina izwi lakhe futhi uma ezokugcina lokho futhi akubonalise phezulu lapha phambi kwenu nonke bantu ngempela lo wesifazane okubazekile oze waphakanyisela ngisho phezulu kwento engama intsha amane lapho enesifo samathambo wachuma phansi phezulu futhi wagijima edabula lapha ngoba bekungu isho kanje inkosi yebo umphilisile manje ngempela ningakholwa ukuthi ulapha.
Now this man a stranger to me and I to him we're both strangers now if the Lord Jesus will reveal it let him be the judge then will you all believe and accept your healing ever what you believe with all.
Manje lo losiliza izihambi kimi nami kuye sobabili sizihambi manje uma inkosi uJesu izokwembula magabe ngumahlulweni khona ke ngabe nonke nizokholwa futhi nemukele ukuphilisa kwenu noma ngabe kuyini nizokholwa ngaye yonke.
Some lady appeared here before me
Elinye inenekazi libonakala lapho phambi kwami inenekazi lapho linenkathazo yamaphaphu khola ngayo yonke inhliziyo yakho noJesu Kristu uzokusindisa uma ungakholwa uyakukholwa na ngisihambi kuwo kodwa uJesu Kristu uyazi ukuthi ubucabanga ngani manje kholwa futhi uzosindiswa amen amen akamangalisi na angimazi esifazane angikaze ngimbone empilweni yami uyinenekazi nje elihlezi lapho kodwa ake nginitshele ukuthize ubehlezi lapho ethi nkosi mangikuthinde mbuzele uma lokho kukesile eqinisi kuyile kunjalo futhi ngimbone ebonakala lapho futhi ngakuzwa kushilo futhi ngabuka emuva ngasicabanga luphi lolo hlobo lomuntu obukayo na ngikubonanga ndawo futhi bengiloko ngibuka futhi ngenkathi ngiqalazile futhi khona manjalo ngakubona lokho kukhanya ngokukhulukela ngale futhi kwalenga phezulu kwesifazane ubelapha yebo uJesu Kristu nguye izona namuhla laphakade amen inkosi uJesu yazi yonke into iloko bekuyiko lona osilisa uthi inelekazi lifika naye amen lokhu akusiyo into ethize yini yabo manje ngabe aku lokho kumangalisa na inkosi uJesu yazi izinto zonke aniboni na lokho kungebe yini bangani niyakwazi lokho ninobuhlakani obukhulu kunalokho niyakwazi manje kulona wesilisa omi lapha manje ngingakwazi futhi ngingazi lutho ngawo uma inkosi uJesu izokwembula kimi into oze ngayo lapho noma into ethize oyenzile ukubangela inkathazo yakho kumbe noma ngabe kuyini khona ke uyazi ukuthi yena uzofanele kube inkosi uJesu kunjalo awu manje kwangathi angakupha lokho into yokuqala usilizo uphethwe yisimo segazi khabo i-BP uphethwe i-BP unokuthize futhi okungalungile emzimbeni wakhe ngimbone hlezi nezinyawo zakhe ziphezulu noma ukuthize onga ngamanzi qoqana ezungeza amaqakala akho ezungeza kanjalo Oh, umfundisi, umshumayeli wevangeli, uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angakutshela ukuthi ngubani na, mfundisi Williams, uma ukholwa ngayo yonke inhliziyo yakho, ungasuka lapha futhi usinde, uNkulunkulu akubusise, amen.
You believe?
Ngiyakholwa na, ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu uphilisa umdlavuza na, ngiyakholwa ukuthi uphilisa umdlavuza futhi asindise abantu na, sugana msawa ikholwa futhi niphiliswe, amen, kholwani ngayo yonke inhliziyo yenu.
You believe? God heals with heart.
Yakhola ukuthi uNkulunkulu uphilisa inkathazo enhliziyo yena. Yakhola na awu khona ke yeni iphilisiwe. Ambali futhi likhole ngaye yonke inhliziyo yenu. Njengakadunyiswa uNkulunkulu. Amen. Manje ubele kuzokuxakela ngempela ngenkathi ngisho lokho kwesiliza ngoba ubule nkathazo enhliziyo nawe uma uzokuqhubeka lokukholwa angeke ibuye izokuyeka njalo hamba ukholwa ngayo yonke inhliziyo yakho amen kulungile lesifazane oza lapho usibikele ukufa ube nomdlavuza kodwa manje awusekho khola ngayo yonke inhliziyo yakho futhi uzohamba futhi usiliswe uma ungeza ukungabaza awusoza ubuya uma ungakungabazi kodwa ukhole woza nenekazi manje nithi bengifunde imiqondo yabantu kuphenduleli kanje ingelosi yenkosi ibifanele ifike ngezinsuku zokugcina inkosi uNkulunkulu uJehova ubefanele azi ukuthi yini esibise emuva kwakhe njengoba enza lona wesifazane emuva kwami khola tete wethu uyangikhola ukuthi ngincenga uNkulunkulu na uma ungikhola phambi sesandla sakho inenekazi emva kwami ngabe lisiphakamisile isandla sana na uma inkosi ngembula kimi ngibuka ngapha ukuthi yini engalungile kwesifazane ngizokhola ngenhliziyo yeni yonke na kunenkathazo yabesifazane inkathazo yamanenekazi uma lokho kunjalo bayizelise isandla sakho leli nenekazi lapha usuphukisiwe manje Jesu Kristu uyakusindisa uthume uNkulunkulu njengoba kwenzeke emhleni kaSodoma kuya kuba njalo ekufikeni kwendoda nomuntu Then dawe kuzele ibane siphenduke yaba ngumdlavuza uma lizokhola kayi yonke inhliziyo yakho ungahamba futhi uzobuyeka futhi uzosinda ngeke ngakuphilisa kodwa uNkulunkulu uzophilisa uma uzokhola kayi yonke inhliziyo yakho angisuye umphilisi amen yakhola kayi yonke inhliziyo yenu na ndine wethu buka ngapha ninikazi ubhethwe izifo zamathambo sibi kakhulu ekuseni uma uzama ukuphuma empeleni uhoshela ngaphandle onyawo lulodwa bese ke zama ukwenza indlela yakho bese ubambelela ezintweni ngesinye isikhathi endlini uzama ukuhamba-hamba lokho kunjalo impela uma uzokhola ngayo yonke inhliziyo yakho uJesu uzokusindisa kusasa ntambama kuzokwehluka uma uzokukholwa asithi ayidunyise inkosi lona wesilisa sekugile kunenkathazo ethiwa yindlala ngasesinyeni kumuntu wesilisa obungukuguga kwalona wesilisa kunezinto eziningi ezingalungile ngayo kodwa enye yezinto ezinkulu afuna ngimkhulekele yona isifo samathambo kade simhlupha isikhathi impela kunjalo uyakhola na hamba kumgwaqo wakho futhi uphilizwe futhi ubonge uJesu Kristu usindise abagulayo kulungile mnumzane ngiyazi intombazane encane umntwana ubukeke ephilile ngibheke futhi ukhole nenekazi uyakhola ngayo yonke inhliziyo yakho na uyangikhola ukuthi ngiyinceku yakhe na uyakhola ukuthi uNkulunkulu angembula kimi inkathazo yakho na usithi nje wahluleka empilweni ngenxa yesimo sokuguliswa yimizwa utevele uqamba amanga kuwo uzama ukwenza ucabanga ukuthi ulahlekela ingqondo yakho nayo yonke into ungakukhola ukhululekile uJesu Kristu uyakukhulula amen uyakhola zonke izijamele zenu na seniyakhola Kola manje bukhoneni bakhe na uyakhola ngayo yonke inhliziyo yakho ndele wathi na uyamkhola uyamkhola egameni likaJesu Kristu philizwa amen kholwa ngayo yonke inhliziyo yakho inokukhula kwemiza unenkathazo yamanenekazi futhi ubhethwe izifo zamathambo sekuthi angumkhubaze kwenyuke uma ukholwa ngayo yonke inhliziyo yakho ungahamba ukhululwe uyakukholwa na khola ke hamba egameni lenkosi uJesu Kristu ngiyakukholwa ukuthi uyanyisiwe futhi waphiliswa uyakhola ngayo yonke inhliziyo yakho na manje linda ngabe uJesu Kristu uyaligcina izwi lakhe na ngabe uyaligcina izwi lakhe na bangako kholayo ukuthi kuyena na bangako kholwayo ukuthi ubone uJesu Kristu esebenza phakathi kwabantu bakhe na Nkosi sithale ubone uJesu manje nginitshela iqiniso impela nje ningakholwa uma uNkulunkulu enitshela ukuthi nginitshela iqiniso manje ngize indodana yami noma umunye umuntu edonsa ibhantshi lami okusho ukuthi sekuyisikhathi sokuba ngidedele ngihambe ngifune kulitshela iqiniso lelo yizwi likaNkulunkulu elithembisa ukwenza lokho izwi futhi lethembisa lokho liphakamise izandla zenu futhi nasho ukuthi belingamakholwa kuze lona amazi okugcina uJesu awasho engakenyukeli phezulu wathi upha izipho kumuntu wathi lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo uma bebeka izandla zabo phezu kwabagulayo bayokusinda kunjalo na uma be abakholwayo bangako ngabakholwayo janini amen khona ke beka isandla sakho phezu komunye umuntu oseduze kwakho beka isandla sakho nje ngaphezu kulowo oseceleni kwakho beka isandla sakho nje phezu komunye nomunye manje khulekela lowo muntu Nkosi Jesu sibe khona Nkosi Satan phuma kuleli qembu lebale egameni likaJesu Kristu